Blog Talk Radio.
Vavuga mahoro wahishe mihori nyuma uti bitengo nuburo nijoro bagakora mahano abona bahuza bahururanye karamo n'ibitabo abona basinya bagaseka bagahoberana ntibategereza gutaha baratuma rukambikana mazabana bakahagwa ababyeyi bakarira nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama, ama.
Kama wakati warashili warama wana waki wanalia wana omana imani wanachotaka ni amani wana omana imani wanachotaka ni amani
abakunzi baradi tene muranyumva ashire ndumvikana muri studio
yego emira turumvikana ariko ndumvijwe riri hafi sinzi bari kumwe byongera
okay yaba byumvikana kurutaho
ndumva bita nkari sawa
nagerageje
turakumva
okay abakunzi baradite me mu izina rya tuganire nongiye kubaha ikaze iki ni cya kiganiro cyanyu mukunda cyane tuganire mutegurirwa nanjye Emerance Kayijuka fatanyije na Ashire Kamana bakunzi bacu tunezejwe cyane no kongera kubana namwe kandi turabashimira cyane mwebwe mwese imirimo mwayishyize ku ruhande mukaza kudutega amatwi turabibashimiye cyane reka kandi tubibutse ko nimushaka kutwandikira muzajya mutwoherereza ubutumwa kuri tuganire twese hamwe @commercial@gmail.com hamwe @gmail.com uyu munsi ni tariki ya 18 nzeri umwaka w'ibihumbi 2021 dutangiye dusuhuza abakunzi bacu badukurikiriye ku mpande nke z'isi ariko mbere ko nkomeza nagira ngo nsabe umuntu waba utashyize kuri mute kugira ngo ayishyireho mu bo turi kumwe ndumva harimo urusaku murakoze ntangiye nihanganisha bene wacu b'abanyarwanda subitswa abicirwa abitwa urubozo abafite ababo baboreye mu munyururu abasenyerwa buri munsi abo leta ya Kagame iteza ibyabo abafite ababo baburiwe irengero n'abandi bakorerwa akarengane k'indengakamere twihanganishije by'umwihariko umuryango wa Revocate Karemangingo uherutse kuraswa n'abambari ba Kagame bafatanyije na guverinoma mpotozi ya Mozambique twihanganishije umuryango wa Ntamuhanga waburiwe irengero ku kagambane k'iyo guverinoma yiyemeje gukorana n'abicanyi FPR yakwije impande zose z'isi umuryango wa Dr. Kayumba Christopher washyizwe mu buroko na FPR imuziza gusa ko yavugishije ukuri ntitwakwibagirwa kandi imfubyi Aime Karasira wiciwe n'interahamwe akicirwa na FPR bikamuviramo uburwayi bwo mu mutwe none uwamurwazaga ariwe Aimable Karasira akaba aboreye mu munyururu umuryango wa Boniface washimuswe n'abambari ba FPR imyaka ikaba imaze kuba myinshi ntawe uzi irengero rye kimwe n'umuhanzi bahati twakundaga twese umuryango wa Kizito ntituzawibagirwa tuzajya duhora tuvuga turawihanganishije nanone tuti nimukomere si urw'umwe FPR yagambiriye kumara abanyarwanda twihanganishije kandi idamanje umubyeyi wasize abana batagira kirero uwavuga bo yihanganisha ni benshi ntawabarangiza ariko ntabwo twakwibagirwa kwihanganisha abanyarwandakazi bakomeje kwicwa urubozo mu gihugu cyitwa ko gifite abadepite b'abagore 65% nk'umugore wa Shyaka Gilbert umucikacumu na n'ubu utaramenya aho umugabo we yarengeye umubyeyi wagizwe inshike na jenoside yakorewe abatutsi Grace Nyirahabimana rwiyemezamirimo wambuwe $1,000,000 by'amadolari n'abambari ba FPR ubu akaba atakigira n'urwara rwo kwishima Adeline Mukangemanyi watakajwe na FPR agasenyerwa na FPR ibyo bikibwa ku manywa y'ihangu twese tureba na FPR none n'utwo yari asigaranye FPR ikaba yatwirayemo ntawabona icyo avuga kuvuga ko ingoma ikora ibi bintu ari ingoma yisema kandi ko tudashidikanya ko iri mu marembera mbere ko twinjira mu mizi y'ikiganiro reka mpe mikoro mugenzi wanjye ashire abasuhuze anatwakirire umutumirwa wacu muri studio anavuge gatoya ku ngingo twabateguriye ivuga ngo kuba umututsi cyangwa umuhutu w'umucikacumu harimo iyihe nyungu ubwo nk'uko bisanzwe ashire nurangiza uraza kunsubiza mikoro hari abantu benshi bamaze iminsi banyishyuza ngo simperutse kubasomera twatubaruwa twa Kantarama nagira ngo basomere akabaruwa mperutse kubona ngaho ashire mikoroni yawe
urakoze cyane Emerance ndagusuhuza cyane nongera kandi kugushimira n'ubwitange bwawe muri uru rugamba turimo urugamba rw'ubukangurambaga urugamba rwo kuvugira abanyarwanda abanyarwanda bari mu gihome abanyarwanda bahura na kaga kingoma n'igitugu ndengakamere cya FPR ndagushimira cyane kuri ubu bwitange. Kandi ubwo mutumirwa ndamwakira mu kanya, ariko reka nanye mbaze ngira icyo mvuga kijyanye n'aka karengane. Ndabanza no kugushimira cyane ko hari amazina amwe namwe usomye abantu bagenda bahura n'akarengane, yaba ababura ibirengero, abishwe, n'abakomeje guhura n'itotezwa ryabo ibyo gufungwa hato na hato cyangwa se n'ibyo gukeneshwa nkana bikorwa na FPL igamije gukomeza rya terabwoba, igamije mu by'ukuri kubuza abantu kuyirwanya cyangwa se kuyibwiza ukuri. Ariko ibyo ngibyo irabizi ko yatsinzwe, kandi ko gutsindwa bya nyuma nabyo ari igihe gusa bikagerwaho. Ubwo ku ngingo turi buganireho uyu munsi ni ingingo ikomeye, kandi ingingo isa nk'ikomeje kubera ingorabahizi abanyarwanda muri rusange, aho usanga kubera wenda kudacisha make, kudacisha bugufi, aho usanga n'ibikomere byabaye byinshi cyane, usanga bituma umuntu agenda akajya mu nguni ye, hanyuma akavuga ibijyanye n'ibimureba gusa, ariko ikintu cy'inyungu rusange ukabona ko gikomeje kuba kigoye cyane, mu gihe abantu bakomeza kuririmba bati ubumwe n'ubwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge, ubumwe buzagerwaho, twunge ubumwe abanyarwanda, dushyire hamwe bo muri opposition, dushyire hamwe bakanaka n'abakanaka, ariko ugasanga abantu barimo kuvuga ngo dushyire hamwe ni abantu mu by'ukuri bafite amateka atandukanye, ibikomere bitandukanye, ibikomere batabasha no gusobanukirwa ngo babivuge wenda mu buryo bwa nyabwo cyangwa se mu buryo, kuko hari ukuntu ukemura ikibazo ugikemura kugira ngo n'abandi batazakigera nawe kitazakugarukaho. Nukemura ikibazo ushaka kugikemura wowe ku bwawe wenyine uzagikemura, ariko mugenzi wawe uzakigera, umuturanyi wawe uzakigera, nawe kitazageraho kikugereho. Akaba ariyo mpamvu twakunze gutekereza twibaza duti muri ikibazo cy'amoko muri rusange. Hari n'ibindi biganiro tuzakora byinshi, ariko icyo uyu munsi twibaje duti ko abantu ubona basa nk'abagenda bameze nk'abatanguranwa umushi cyangwa se nk'abatanguranwa igikombe kikuba umucikacumu. Ese ku mucikacumu, waba umucikacumu w'umuhutu cyangwa umucikacumu w'umututu, ni iyihe nyungu umuntu akuramo kuba yaracitse ku icumu? Ni iyihe privilege, ni irihe shema ryo kwitwa umucikacumu? Kuko ubona ko abantu baharanira cyangwa se barwanira kwitwa abacikacumu. Ibi rero ni ibintu usanga bikomeza kongera imbaraga mu byo twita ubuheza nguni ku mpande zose zibaho. Akaba ariyo mpamvu tugamije kureka tubiganireho, kandi noneho turebe uburyo twabiganiraho dukoresheje intwari ikomeye yitwa ukuri kwacu. Ariko ukuri ntituze kuvuga ibintu dushingiye ku marangamutima, ngo tubivuge tuvuga duti ukuri tuzi kuri iki kibazo ni uku nguku. Ubwo n'abadukurikira kuko dufite YouTube live bashobora kuduha ibitekerezo tukagenda tubisangiza. Cyakora abazana imvugo z'inzangano zo ntabwo tuza kuzisomana n'ubwo tuziha agaciro, ariko bazana ibitekerezo byubaka, ibishobora gutanga umusanzu muri mu kubaka ubwo bumwe bw'abanyarwanda. Turaza kubisoma hanyuma natwe turaza kugerageza gushyira mu gaciro, tuvugisha ukuri ku byo tuzi, nitwibeshya ubwo abantu bazatunyomoza kandi twikosore. Niyo mpamvu rero twatumiye umuntu mu banyarwanda udasanzwe, kubera ko kubera iki gitugu cyaharinze ihaniro, abantu bize kubaho bahakirizwa babeshya batavugisha ukuri, kubera ko ukuri gusa nko kwabaye icyaha muri sosiyete nyarwanda, uvugisha ukuri ukabizira wabeshya ugatoneshwa. Niyo mpamvu abavugisha ukuri usanga ari bakeya, kandi ibi ngibi ni ibintu bigomba kubakwa bihereye no mu burezi. Ariko twatumiye Madame Prudence Seward uzwiho kuvuga ukuri kwe atanyuze ku ruhande, ntatinye kuvuga ibyo atekereza niyo byaza gukomeretsa abantu, kandi niko bigomba kugenda, kuko ku kibazo nk'iki ngiki gikomeye bizasaba ko abantu bemera bakanywa umuti ushaririye uguharanira inyungu rusange, ariko binyuze mu kuvuga aya mateka yacu mu kuri. Nibwo tuzayasobanukirwa, ni nabwo tuzayaha agaciro katwubaka mu buryo burambye. Emirate rero nagusubiza ijambo, kandi mpikaze Prudence Seward yatuza abadukurikiye, hanyuma ugahita ukurikiraho Emirance. Prudence Seward, ijambo ni ryawe.
Murakoze ashire kumpa ijambo, kandi ndabashimiye ko mwashoboye kongera kuntumira muri ibi biganiro byanyu. Ndabasuhuza we na Emirance n'abadukurikiye n'abazakurikira ikiganiro, hanyuma tutaratangira nagira ngo mvuge akantu gatoko mu biganiro twagiranye ubushize hari abantu bakomeje kubihira ngo naba naragiye mu ishyaka ryanyu gute naba narinjiye muri politiki gute ndagira ngo mbwire umuntu wese ko ntari mu ishyaka ryanyu ariko nubahiriza ubutumire bwanyu kandi mbashimira ko ubirebye niba mwarateye intambwe yo kujya mutumira abaturage nkanjye ni ikigaragaza yenda ko mufashe ubutegetsi mwazakorera abaturage kuko mukumva ijambo ry'umuturage aho gukora ibyo mutekereza gusa so nagira ngo nkure hako kantu ariko nishimiye kuzajya mwumva igihe cyose ko hari icyo nabafasha gukangurira abaturage amahoro nzaba mpari kandi n'uwari we wese yaba guverinoma yaba abandi bantu bari opozisiyo cyangwa bari muri sivile sosiyete nta kibazo rwose nzajya nitaba murakoze cyane
urakoze cyane Prudentienne reka ntangire ngushimira cyane ko wongeye kwitabira ubutumire bwacu kandi cyane cyane ngushimire ko watwemerewe ko igihe cyose tuzaba tuvuga ku ngingo zerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda igihe cyose uzabona akanya uzaza ugatanga umusanzu wawe kubera ko iyo ngingo ari ingingo ushyize ku mutima kandi wifuza ko ikibazo cy'abanyarwanda kiri hagati y'amoko y'abanyarwanda ibyo bintu ndabigushimiye cyane kandi ngushimiye yuko uri umuntu ukoresha ukuri no muri icyo gisubizo wahaye abantu bakubajije numvisemo ukuri kwinshi numvisemo yuko ufite personalite nziza ufite personalite iri strong ushobora ntabwo utinya kuvugisha ukuri kandi abantu nkawe ntabwo bakiri benshi barakenewe ndagushimiye cyane rero kandi ndakwakiriye nanjye nizeye yuko tuza kugirana ikiganiro cyiza hatinze cyane reka nk'uko nabemereye basomere akandiko ka Ntarama aherutse kwandikira wa muvandimwe we Mbarubukeye akandiko karagira gato muvandimwe Mbarubukeye umeze ute muri ubwo butindi bw'uburoko ko numvise ko bagusubijemo komera wihangane tamenyerwa abanyarwanda muri Rwanda mwagombye kuba mumaze kumenyera uburoko dore ko iminsi musigaye mumara mufunze iruti yo mumara mu ngo zanyu nanjye rero ndaho twe ino nta kibazo cy'uburoko dufite twifitiye ibindi bibazo bituruka ku myumvire y'abanyarwanda isigaye iteye impungenge ubu ndandika aribwo nkibyuka naraye mu munsi mukuru w'amavuko wa Jani ejo yujuje imyaka 50 sha byari byiza pe nta dupfukamunwa kubera ko twari muri resitora wabonaga abantu banezerewe kongera guhura nyuma y'imyaka 2 yose bafungiranye mu mazu ikindi nashimye ni uko Jani yari yagerageje gutumira abanyarwanda b'amoko yose cyo rwose nabonaga bisa neza ubwo tumaze kuririmbira Jane ka karirimbo k'isabukuru nziza amaze no gukata gato twakomeje twiganirira maze abantu batangira gusangizanya za WhatsApp bagiye bumva zagiye zibasetsa zimwe izindi zikabababaza izindi zikabatera impungenge hirya yanjye hari hicaye Kayigire sinzi niba umwibuka yari atuye hepfo y'iwacu afite abana bitwa ba Gitariro na Rubyogo usibye ko bombi babishe muri Jenoside na mama wabo ubwo yahise ashyiraho WhatsApp ya video igihe Ingabire Marie Immaculée yavugaga ko ntawe umurusha kuba umucikacumu video ya Ingabire Marie Immaculée itararangira neza ubwo witwa Sibomana yaje nk'iyagatera afite umujinya watwara indege twese turikanga twabanje kugira ngo ni ukubera agatama dore ko hari nyuma gato y'uko batuze Imana ariko tuza kubona ko mu by'ukuri atari yanasinze ubwo yahise avugana uburakari atunga agatoki Kayigire ati ndambiwe abatutsi birirwa baririmba Jenoside yakorewe abatutsi nk'aho abahutu bo batakorewe Jenoside atari ku bundi ninde mututsi ndusha kuba umucikacumi ati mwese hari uyobewe ibyo twaciyemo muri Congo ati datu mbyara arihe mushiki wanjye arihe murumuna wanje dukurikiranya yavuze iki niba atariciwe muri Kongo abatutsi bamuziza ko ari umuhutu ubwo yavugaga ibyo twari kumiwe turimo twimyoza tubitekerezaho ubwo rero akimara kuvuga ibyo ibyari umunsi mukuru biba bibaye intambara kibivuga ubwo induru yahise itangira kayigira avuga ko gushyiraho videwo ya Ingabire Marie Immaculée bitavuga ko yemeraga ibyo yavugaga ko yari ababajwe n'uko hari abatutsi biyita abacikacumu kandi jenoside yarabaye batari mu Rwanda akomeza avuga ko adahakana ko n'abahutu bishwe ariko ko kuva nta wigeze yemeza ko yari jenoside nawe atarayemera bityo ko Sibomana adakwiriye kwiyita umucikacumu ngo nta bivuze Sibomana bamufashe mu ijosi ati wambwaye umututsi kayigire ati ngwisi ngo wowe undusha kuba umucikacumu abamukubise icupa ryari ku meza ubwo baragunda umukana n'indi uri hasi ni kayigire n'indi uri hejuru ni Sibomana muri make intambara yaje guhoshwa n'uko byabaye ngombwa ko duhamagara polisi kuko twabonaga ko no kwicana bashobora kwicana abapolisi bamaze kuhagera batubajije icyo bapfa tubabwira ko bapfa ko bombi n'ubwo badahuje ubwoko umwe ari umututsi undi akaba umuhutu biyumva nk'abacikacumu ariko bakaba bananiwe kubyumvikanaho umupolisi nawe ubona ko byamucanze ku buryo yifashe ari hafi no guseka atubaza niba hari inyungu tubona iyo twiswe abacikacumu twese turarebana tubura icyo tuvuga ngo yahise abashyiramo cya cyuma bahumekeramo ngo arebe niba banyoye inzoga asanga inzoga banyoye atari nyinshi ku buryo zatuma barwana kubatwara avuga ko azabashyikiriza inzego zibishinzwe bakabashakira ubufasha yewe byabaye agahomamunwa birababaje cyane ko ubu intambara yo kubohora abanyarwanda yahagaze intambara hagati y'amoko ubu ikaba ari yigezweho ikibabaje ni uko ubona ko icyo kintu cyongereye n'ubuhezanguni ku banyarwanda benshi ku buryo dusigaye twibaza niba atari FPR ibiri inyuma muvandimwe mbarubukeye umbabarire iyi si inkuru nagombye kukubwira umuntu uri mu buroko wari utegereje inkuru nziza yo kumva ko hari abantu barimo bakurwaniriza icyakora ntiwizere n'abazima barahari badasinzira kandi ubona ko bafite icyerekezo kuri ejo hazaza h'abanyarwanda bose batitaye ku moko humura rwose bitinde bikebuke gutabarwa kuri hafi komeza wihangane turagusabira nizeye ko uwo mpaye aka kabaruwa azakakugezaho muri urwo rutumbi ingoma yari mushiki wawe ugukunda kandi ugukumbuye Kantarama akabaruwa ka Kantarama yandikiye musaza we mbarubukeye kakaba karako nkaba rero ubu ngubu tukaba twinjiye mu kiganiro nkaba tukaba dutangiye kuganira kuri iki kibazo ndatangirira kuri Prudentienne ariko nashire ushaka aransubiza ikibazo cyanjye kiravuga ngo mu gihe abanyarwanda baba abahutu baba abatutsi twugarijwe n'ubwicanyi karengane k'indengakamere FPR ikomeje kudukorera muribuka ko hari ibyo navuze hariya haruguru nibutsa abanyarwanda ibibazo abanyarwanda turimo ababurirwa irengero abitwa urubozo abakeneshwa byinshi umuntu adashobora no kuvuga ngo arangize ariko ubwibyo ngibyo birimo bidukorerwa na FPR kagire na Sibomana mwumvise ibyo barimo bari hafi no kwicana bazizanya ko bombi bashaka kwitwa abacikacumu ba jenoside nubwo bwose kayigire na Sibomana ari abantu wenda ari amazina y'abantu nahimbye ariko nashakaga ko twibukiranya ku kibazo kimaze iminsi kivugwa muri za social media kimaze iminsi kirangaje abanyarwanda binagaragara rwose ko urugamba twarwanaga rusa n'urwibagiranye ikibazo cy'amoko muri iki gihe kikaba gisigaye cyaragarutse gifite ubukana maze ikibazo cyanjye rwose nagira ngo tuganire mumbwire mwebwe uko mubibona mumbwire ingaruka mubona z'ibi bintu ubwo ikiganiro nigikomeza turanasoza mubwira abanyarwanda niba hari ibisubizo mubona bishobora kurangiza iki kibazo uburangare tukabuvamo tugakomeza urugamba twari turiho urugamba rutugarishe
amasogo na 30 yonyine harakantu shakwanza kuvuga
yego
yego urakoze cyane ndagira ngo mbanze nshimire presidentienne ku ukuntu yi presence n'ibyo yavuze kandi biri mu kuri ngira ngo fete kuko atari wenyine abantu benshi bakunze kugira urujijo ariko ndagira ngo wenda bisobanure gato cyane kugira ngo abantu bumve neza uko dukora haru runana nyarwanda ruranira impinduka rufite ama commission muri ayo ma commission harimo commission ya communication muri commission muri communication nanakuriye harimo radio iteme kandi mu bikorwa yiyemeje kuzagikora hakaba ibikorwa byo kuganira n'abanyarwanda bose ibikorwa byo kwimakaza umuco wa débat ibikorwa byo mbese ibiganiro bishingiye ku bworoherane kandi birashingiye no kubukangurambaga urebana n'uburenganzira bwa kimwemuntu ibyo rero ni ibintu bireba abanyarwanda bose niyo mpamvu radio iteme nubwo ari umunara w'urunana n'abanyarwanda ruhanye impinduka ni radio ifunguye amarembo ku bantu bose b'abanyarwanda babyifuza baba abo tubibona kimwe n'abo tutabibona kimwe cyakora hakaba ari iby'ibanze twumva ko bigomba gutambwa kuri radio iteme ibintu bitubaho urenganzira bwa kimwemuntu ntabwo tubiha ijambo ku rubuga rwacu ariko mu buryo bwa débat constructif igamije kwiyubaka no kubaka abantu ni ibintu bijyanye n'ibiganirwa ubwo rero nagira ngo nshimire presidence ni igisubizo yatanze aha abo bantu bamwigitse wageze mu ishyaka rya bariya abantu oya kuza kuri radio iteme ntibivuze ko uri mu ishyaka ryitwa ARC ndetse dufite n'abatumirwa bandi benshi twatumiye bahagarariye imiryango cyangwa amashyaka yandi kandi bitavuze ko bari baje muri runana ubwo nagira ngo nanjye nkasobanure nshimangire ibyo presidence yavuze agusubiza ijambo kugira ngo dutangire ikiganiro murakoze
urakoze cyane Ashile byari ngombwa ko rwose usubiza presidentienne kuko jyewe ntabwo nigeze musubiza kuko ntabwo ari ntabwo c'est pas mon fort urakoze rero kuba umushubije tukaba dukodineje rero ikiganiro kandi mikoro ikaba iri kwa presidentienne
murakoze kumbi jambo ingingo mwateguye ni ingingo ikomeye cyane nk'uko Emerace na Ashire maze kubivuga mu Rwanda abanyarwanda twagize ibibazo byinshi byaduteye bikomeye so ikintu gihari rero ni uko ubirebye twese umuntu wese arireba akumva akababaro ke n'akababaro ke ntabwo mu by'ukuri kuvuga ngo umuntu agomba kumva akababaro k'undi hari ukuntu umuntu agomba kumva akababaro k'undi ariko nawe akaba yakumva akababaro kubera ko nicyo kintu kibura mu banyarwanda mu by'ukuri kuko jyewe sinavuga ngo kuba umukiza cyuma umututsi hari icyo byunguye abatutsi cyangwa kuba umukiza cyuma umuhutu hari icyo byunguye abahutu kuko mu by'ukuri niba nk'urugero tuvuga ko abacikacumi b'abatutsi kwitwa umucikacumi w'umututsi biguha privilege biguha inyungu biguha kuba mbese ari wowe uri imbere ntabwo ibyo bintu ushobora kubyemera kuko niba byaba ari byo ntabwo twabona abacikacumi bicwa buri munsi cyangwa se mu by'ukuri nka bariya abantu tureba bariya bagore birwa bavunika amaguru babirukankana badaso babirukankana mu by'ukuri wareba wasanga harimo abacikacumi b'abatutsi cyo kimwe n'uko harimo abo bacikacumi b'abahutu nabo birukankanwa ugasanga rero ko kumva ko umuntu arwanira ngo kuba umucikacumi ntabwo ari ukurwanira ngo abigiremo inyungu yewe icyo mbibona ni uko ibintu byabaye mu Rwanda ababifitemo inyungu nibo babikoresheje kugira ngo base naho berekana ko abo bacikacumi ari kuba umucikacumi bimufitiye akamaro kandi ba bacikacumi yasubira inyuma noneho akajya kwica babandi yica ko ari marenge so ubwo ndumva jyewe ikintu mbona ni uko abanyarwanda twemera ko umuntu wese yagize ibibazo ariko noneho ukareka umuntu akavuga akababaro ke kuko ikibazo gihari ni uko abantu biha kuvuga akababaro kabandi ari byo ushaka kuvuga ngo akenshi abantu bajya bavuga ngo kuki utavugira abahutu ngo kuki utavugira abatutsi no yewe nituvuge yewe nk'umuntu presidentielle reka mvuge ibyo nabayemo nawe nuvuga ibyo nabayemo yenda hari aho tuzahurira tukumva ko twababaye twese ariko nta gushobora kunganya akababaro k'undi akanjye nakundi kuko umuntu afite uko ababara nk'urugero hari igihe usanga nk'abo bantu b'abahezanguni bavuga ngo abacikacumu b'abahutu cyangwa abatutsi ukareba umuntu wirirwa birwanira wirirwa ashaka yuko yitwa umucikacumu kuruta abandi ugasanga ahubwo no wenda acikacumu ariko nta muntu n'umwe mu muryango yatakaje abantu famiye umuryango we wose arawufite ariko niwurusha akarimi kuruta wa wundi usigaye ari wenyine yewe asigaranye n'ibikomere ku mutima no ku mubiri baramutemye ukumva aramuhonyora ahubwo n'umurusha ubucikacumu umuti wabyo rero mbona ni uko abantu bemera guha uburenganzira umuntu nduva mu kiganiro hari muri cya gihe indamange afungwa hari abantu nakomeje kureba n'ubu nkibuka nkomeza kubumva n'ibyo bavuga buri munsi umuntu Mugabe witwa Mugabe w'umunyamakuru ndumva avuga ko banamufunze harimo n'uwitwa Ingabire Makire na Tom Ndahiro babikomye abacikacumu bababwira ngo nibazibe ngo abacikacumu bose b'abatutsi ngo bazibe Mugabe we yongeraho avuga ko ngo abacikacumu ngo bafata genocide ngo nkaho ngo bafite ownership ya genocide ndibaza umuntu w'umunyamakuru wize wicara akabwira abantu n'akababara ku bantu baba barimo ngo nabo barababaye ngo nabo baje basanga bene wabo barapfuye mu by'ukuri usibye ko ntashobora kuvana akababaro sinjya nkunda gutwara akababaro ukundi ngo ngatandukanye n'akabandi ariko sinibaza ko umuntu yenda waba yaratashye atahanye abana be atahanye nyina atahanye bashiki batahanye umuryango we yakumva ko afite akababaro kangana n'umuntu wari aho ngaho muri icyo gihugu agahigwa akaba mu myobo akagenda imihanda yose hari umudamu nabonye watanze temoignage uwo mudamu agenda agaruka mu ishusho wahetse umwana bamaze kwica se na nyina bamaze kubica aheka murumuna we aragenda kugeza igihe genocide yarangiye karumuna ke karamwumiye mu mugongo ariko nanubu aracyariho sinumva ko uwo muntu wabaye gutyo wabuzaze bose kubura nyoko ukabura muso ukabura murumuna wawe ko hari ahahuye akababaro ke gahuye n'akamugabe mu by'ukuri waje azanye umuryango we wicaye mu gihugu amerewe neza ibyo bintu bajye babyumva nabo ntituvuga ko bajenda basanga ngo ba nyina wabo na ba onkere barapfuye ariko si kimwe n'umuntu wabibayemo ku giti ke agatakaza umuryango we proche bakamusenyera agasembera akabura ahantu aba mu by'ukuri hari abantu badomina bafata ibyo bintu bakabyitwaza bagacecekesha abandi ugihe umuti uzashoboka ni uko umuntu wese bazamuha uburenganzira ntabwo umuntu azagira ownership ya genocide ariko azagira ownership y'ibyo yabayemo ya story ye story y'umuntu ni story ye nta muntu ugeneye kuyipfobya yaba uwo muhutu rero nawe wagiye muri Congo akenshi ahanini ababisakuza bavuga ko hari abahutu bagiye muri Congo bakicwa ni n'abatarabibayemo nabo niba hari umuntu waje kubahiga bica bo bagasigara nabo ni abacikacumu sinibaza rero impamvu abantu bababuza kuba abacikacumu ikibazo ni uko ahubwo hari abakibabuza kuvuga story yabo ibyo babayemo ngo nabo bashoboye gusohora hariya kubisohora hariya babivuge noneho hagire nabo bumva ariko birashimishije ko nabonye hari amaradiyo n'amateleviziyo yaje nk'umutware n'uwitwaga Claude Gatebukwaza n'abantu bose bakavuga story zabo biriya bintu ni byiza bizafasha abantu kugukira ubundi nishimiye ko hariyo ibuka usibye ko ibuka mbona yabaye igikoresho cyo kurwanya abantu ahubwo itakivuga akababaro k'abantu nabo of course hari ibyo bavugiramo hari abavuga akababaro kabo nashimye ko hari n'undi muryango witwa igicumbi nawe waje kuvugira yenda abandi bacikacumu uzahurenganzira abandi bacikacumu batashoboraga kuvuga badashobora kujya muri ibuka. Ni byiza ko abanyarwanda bisanzura ariko bakisanzura bashaka amahoro atari ukugira ngo turwane cyangwa tuzane ikintu gituma twongera kuwumva yuko jyewe ni jyewe uri important kurusha undi cyangwa uri important kurusha undi. Icyo ni cyo kizuba ku Rwanda, nicyo kizatuma amahoro agerwaho, kuko iyo umuntu atarumva undi yumva ko ari we victime wenyine. So ni byiza ko abantu bavuga, ariko jye nta hantu mbona yuko hari umuntu ufite privilege yuko ari umucikacumu, kuko abitwa abacikacumu barimo barababara, barimo baricwa, baricwa n'inzara, barirwa biruka mu muhanda bikoreye ibitebo, abandi babakubitira ngo baragiye ngo mu bisambu. Nta mu by'ukuri nta gaciro bifite, ariko agaciro bifite nuko umuntu agomba kubana n'akababaro ke bakamureka kakabana nta uje kukongeraho ngo nyamara ngo ceceka ngo n'undi yarapfuye, n'undi yarapfuye ariko si jye wabigizemo uruhare. Reka mvuga akababaro kanjye nawe avuga ke. Ndumva aricyo kintu nabasubiza. Murakoze.
Urakoze cyane Prudentienne ku bintu uvuze. Vuze uko ubibona. Reka mpe mikro na Ashile nawe agire ibyo nawe atubwire uko abibona, ubwo turaza gukomeza dukoreza ku materi.
Urakoze Emerance, kandi reka maze nshimire Prudentienne nanone ku bitekerezo byiza atanze n'ingero nziza zifatika ziganisha kuri ingingo turimo kuganiraho. Ngewe cyakora nanjye ndaganisha nk'aho arimo kuganisha ariko unyuze mu zindi nzira. Ngewe ndabanza ntekereze nti iyo tuvuga ngo abacikacumu, umucikacumu w'umuhutu cyangwa umututsi, twibagirwa n'abatwa nabo bacitse ku icumu, kuko ari amahano yabaye nabo yashobora kubasiga, dore ko ari n'abake yashobora kubasiga basigaye n'abake cyane cyangwa bakazimira, nabo ni abacikacumu. Ariko noneho aho nganisha cyane ni ubundi iyo tuvuga ibi byose tuvuga ibikorerwa ku Banyarwanda, akenshi biganisha ngo abantu ntibashyira hamwe ngo ubumwe bw'Abanyarwanda, ugasanga n'iki kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyarananiranye, ugasanga noneho abantu barimo kuganira ku bintu nakwita nk'ibitera indwara wo kugira ngo baganire ku ndwara. Njye rero nshaka kuganisha ni ku ndwara, kuko abavuga ngo abo baharanira kuba abacikacumu b'abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abandi ni abantu usanga mu by'ukuri n'ibyo bibazo usanga bitanabakoraho buri munsi, kuko uwo bikora buri munsi aba ari mu gahinda nta n'ubona uko avuga. Ariko tugikora mu mizi, ibi byose biterwa n'iki? Njyewe ibyo nagiye ntekereza cyangwa se ibyo nagiye mbona ndasomye, nagiye nkurikirana abantu b'abashakashatsi bagiye bandika ku mateka y'u Rwanda, ku biki byose nshaka guhera ku mateka y'u Rwanda, nkavuga ni bujya kugira ngo tumenye aho tugana twitwa ngo turi Abanyarwanda, tugomba kumenya n'aho tuva nk'Abanyarwanda. Noneho aho hantu tuva niho nibyo bita amateka, tukahashyira ikintu bita ukuri, tukahashyira ukuri kugira ngo abantu bumve neza kuko byose bipfira amateka. Amateka ukuntu yanditse, uko yagiye akorwa, niyo atuma abantu niyo agena imitekerereze y'abantu. Amateka y'Abanyarwanda, Abanyarwanda turi bande, ni ikibazo nkunze kwibaza. Umuryango nyarwanda wubatswe ute? Iyo muzi umuryango nyarwanda mashaka kuvuga sosiyete. Sosiyete nyarwanda mu by'ukuri yubatswe ute? Amateka yacu ni ayahe mu by'ukuri nk'Abanyarwanda? Ese umunyarwanda yatangiye kwitwa umunyarwanda ryari? Mbere yo kwitwa umunyarwanda yari iki? Yabaga hehe? Yakomokaga hehe? Ibyo ni ibintu abantu benshi bakunze kwibagirwa, ugasanga abantu baraje bafashe amateka bayahereye ku mpera zayo, bagahera muri 59 cyangwa se 59 batizura amateka yacu. Ariko amateka yacu ni maremare kandi aturuka kure, kandi kuyamenya no kuyashyiramo kure no kuyaha agaciro nibyo bishobora kuza mu gifaransa byita deconstruire, nibyo bishobora kuza byita se gusenya, nibyo bishobora kuza bigashyira ukuri cyangwa umucyo ku byo abantu bibeshya ko ari amateka yabo nyabo. Nkongera no kureba muri aya mateka y'Abanyarwanda, abari bafite ubutegetsi n'abo bayoboraga babanye gute, bitwaye gute? Iyo ubirebye neza ibitabo bike nagiye nsoma, wenda nzatanga wenda n'amazina yabyo cyangwa se n'ibiganiro nagiye nkurikira nk'ibya Profesor Lyon Ntezimana, hari n'ibyo nagiye nsoma bya Alex Kagame bimwe na bimwe, hari aho bavuga ko mu byukuri nyine habaga hari igitugu ariko abantu bemera ariko mu byukuri ni igitugu ariko muri icyo gitugu ikintu cyagiye kigaragara nuko abantu bagiye bimwa ubwisanzure kugeza nabo bagiye baca imigani nk'umugani uvuga ngo hica umwami umugani ushaka kwemeza abantu yuko uwo mwami uri hejuru adakorwaho icyo avuze n'icyo akoze ubwo ni legitimite afite nuko bigomba kugenda ubutegetsi bwagiye burangwa no kurwanya ukuri uko kuri buri butegetsi bukaza buzana ukuri kwabwo ibyo rero nibyo bitanga ikintu nakwita cy'imvange ibera ingorabahizi abanyarwanda muri ibi bintu byose ikindi gikomeye cyane akwibaza ni uburyo ubutegetsi bwagiye bwomekwa ku bwoko runaka urabona niyo bavuze ubutegetsi bwa kera ku gihe cy'ubwami nta n'ubwo bavuga ngo ni ubutegetsi bw'abatutsi gusa bavuga ubutegetsi bw'amaclan ari amoko yacu gakondo abanyiginya abega abazigaba n'ibiki byose naho bagenda bavuga uko bwoti ubutegetsi bwari ubwami ubungubu bwari ubw'ababe abega bari abakoze rucunshu coup d'etat ubu ni ubw'abanyiginya n'ibindi n'ibindi ariko ibyo byarakomeje uwo muco warakomeje kugera naho haje iki kibazo cy'amoko kandi mu by'ukuri iki kibazo cy'amoko perezidansi na emirance muraza kumbwira nimwe mubizi ariko nagiye mbaza abantu benshi b'inararibonye mbabaza ni ijambo umuhutu ijambo umututsi bivuga iki bikabayobera bakoberwa naho bya mu buryo buri scientifique ndetse mu buryo bw'ubushakashatsi ntabwo basobanukirwa aho byaturutse ukibaza se turapfiki niba tutazi n'ibi bintu turimo n'uko twitwa byaturutse turapfiki byose ugasanga biraganisha hehe umuntu ufite ubutegetsi uti muri 59 abantu bati tugiye gukora revolution kubera ko abahutu barakandamijwe bakandamijwe n'abatutsi urumva iyo mvugo ubwayo ni imvugo irimo ibinyoma ni imvugo izana amacakubiri kubera iki ntabwo ku gihe cy'ubwami abatutsi bose bari batonesheshwe ntibibaho ndetse hari n'abashakashatsi bagiye bavuga ko abatutsi hari abatutsi bakubitwaga nk'uko abatutsi bakubitwaga icyo gihe niyo 59 ivuga ngo ikoze revolution ngo y'abahutu kugira ngo bigaranzure abatutsi bakoreshaga uburetwa ntabwo muri 59 cyo kuri repubulika ya mbere ntabwo bivuze ko abahutu bose barabayeho neza kugira ngo tubyite ngo ni ubutegetsi bw'abahutu abahutu bose batabayeho neza harimo kwibeshya kuvuga ngo ni ubutegetsi bw'abatutsi abatutsi bose batari babayeho neza harimo no kwibeshya ndetse naho bavuga bati umututsi wenda navuga no kuba yatunze inka nyinshi cyane ariko izo nka bazimunyaga akongera akaba umuhutu urumva rero ibintu byinshi cyane bitaramenyekana bitari byashyirwaho ukuri noneho ngo abantu babigendereho repubulika ya kabiri iraza iza ivuga ngo ije gukosora ibya repubulika ya mbere ariko ntibivuze ko ubutegetsi ku butegetsi bwa Kayibanda ntibivuze ko abanyenduga cyangwa abanyagitarama bose bari babayeho neza harimo abakene n'abakire harimo abatoneshejwe n'abadatoneshejwe ariko byose bigasanga bigenda byitirirwa ubwoko cyangwa akarere kugira ngo abantu baturuka mu bwoko bumwe cyangwa baturuka mu karere kamwe bavuga bati ubutegetsi nitwe tubufite nta kibazo dufite ariko mu by'ukuri inzara yamwishe ntari mu kurya nta n'ubwisanzure afite nta n'ubw'iterambere rimugeraho ku butegetsi bwa Habyarimana ntibavuga ngo abahutu babayeho neza ababizi muri 1933 kudeta uburyo yabaye abanyagitarama bakicwa abanyenduga bakicwa bagahezwa bakicwa nabi cyane bakicwa urunozo abo ni abahutu babikoreye abahutu byongeyeho n'abakiga bose kuri iki gihe ntibarabayeho neza ndetse muranibuka ko hari aho byageze bamwe mu bakiga bamwe na bamwe bashaka gukorera kudeta Habyarimana ba Kanyarengwe n'abandi bari izindi n'abandi ibyo byose nibyerekana nyine ukuntu ubutegetsi buza bukiyitirira ubwoko cyangwa akarere runaka ariko mu by'ukuri atari uko bimeze byose ari ukubeshya kugira ngo rubanda ikomeze iyobe kandi mu kuyoba kwa rubanda hazamo ikintu cyo gutanya rubanda iyo utanyije rubanda uba urimo kwima amahirwe rubanda kwicara ngo batekereze ku nyungu rusange sosiyete zose imiryango yose yo kuri iyi si abanyagihugu bose babaho batera imbere kubera ko babashe kwicara bakumvikana ku nyungu rusange bose bagomba guharanira izo nyungu rusange rero usanga ziri ku cyo nakwita urugamba rw'imyumvire ntabwo ari urugamba rw'amasasu cyangwa rw'inkota cyangwa rw'imihoro cyangwa iki ni urugamba rw'imyumvire kwicara nkavuga ni emerance na perezidansiyene nibo tudafite amateka amwe ni iki twakora ni ayahe mategeko twashyira muri iki gihugu ni ubuhe buyobozi twakwifuza muri iki gihugu bwaza twese bukatubeshaho neza twese tukabaho mu gihugu cyacu cyacu dufite ituze twisanzuye n'iterambere ritugeraho niki twabikoresha ariko urabona ko muri iyi minsi ibibazo byabaye kuva na kera kuva na mbere ya 1999 n'ubu ngubu biracyakomeje kubera iki kuri njyewe niko mbitekereza nuko ariko nta butegetsi bwigeze bwimakaza inzira y'ukuri ku mateka yacu noneho ngo ubunemerera abantu kwisanzura ngo bavuge ibyo batekereza mu by'ukuri dufate nk'ubutegetsi bwa FPR bufite imbunda bufite ibintu byose n'amafaranga ko kubibeshya ibyo bintu barabifite bibatwaye iki niki ni ikihe kibazo bagira umuntu avuze ati ngende umucika cumu w'umututsi ariko muri bene wacu b'abatutsi kandi harimo abantu bishwe n'ingabo za APR kubera kwenda intambara y'amaraso amasasa araza ntabwo atoranya bitwaye iki kuvugisha ukuri iyo ufite imbaraga zingana uko nguko kuko uko kuri nago gushobora kuza ngo gutsinde ahubwo iyo wubakiye ubutegetsi bwawe ku binyoma nibwo uhangana n'ukuri ugasanga urugamba wagombye kurwana rujyanye n'aya mahame icyenda baje bavuga ko bazanye mu gihugu ugasanga bihindutse amahame ihame rimwe ryonyine ry'ikinyoma guharanira ikinyoma no kurengera ikinyoma ku bintu byose ibi rero ni ibintu bigenda byongera ibibazo mu bantu ugasanga noneho abantu bagingo umwe ruturutse bukurikira hose ariko hari ikintu bita ngo leadership kugira uruhare cyangwa gufata iya mbere mu buyobozi bwiza nabyo ni ibintu bibera urugero abaturage cyane cyane urubyiruko ari nawo nongera gushimangira ko urugamba turimo ari urw'imyumvire ariko noneho njyewe noneho reka njye kure wenda ahangaha nzi ko abantu bazantera amacumu ariko reka njye kure iyo nsesenguye ibyo byose by'ayo mateka kuva 1999 kuva n'u Rwanda rwabaho nkageze no kubihuza ko u Rwanda ntabwo ari umwihariko ku isi abanyarwanda si umwihariko ku isi abanyarwanda ni abantu kimwe n'abandi bantu bari ku isi iyo mbisesenguye nkabireba nsanga mu by'ukuri ikibazo nyamukuru abanyarwanda dufite cyiza gishimangirwa nuko kutavuga ukuri kudahanira ukuri n'iki cyo kubura ubwisanzure ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'isaranganya ry'umutungo ry'imitungo cyangwa ry'ubukungu ni ukuvuga ngo ikibazo gihari ni icy'abakire n'abakene kuko n'ubu ngubu reka dufate abahutu abitwa abahutu sinkunda by'ukuri murabizi ko tudakunda kujya mu ry'amoko ariko tugomba kubivuga kubera ko biriho iyo ugiye gufata abahutu ubungubu bamwe na bamwe bakorana n'iyi leta ya FPR batoneshejwe babayeho neza usanga babayeho neza nyine bafite ubukire bafite amahoro bararyama bakagira iki byose nubwo kuri FPR nta garanti bitanga ariko no kugabyara imana hari abatutsi barabayeho neza kubera ko bakoranaga n'iyo leta kandi bakabaye babayeho neza kurusha abahutu bamwe na bamwe babakiga cyangwa se abanyendugu ariko bose babarusha kubaho neza n'ubu ngubu hari abahutu bakorana n'iyi FPR babayeho neza kurusha abacika cumi FPR yavuze ko ije kurokora ibyo ni ukuri ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ikibazo ntabwo ari ubwoko na n'ubwo ari akarere ikibazo ni ikibazo cy'imibereho ni gute u Rwanda kuko ibyo ngibyo binagezweho nibyo byatanga umuti urambye kuri iki kibazo cy'ubuheza nguni n'ikibazo cy'amoko kuko mbere y'uko dukubita abantu tubabwira ati mwebwe abaheza nguni tugomba no kubanza kwemera ko ubutegetsi uko bwagiye busimburanwa bwagiye butsindwa kuri iki kintu cyo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bwose nta na bumwe dukuyemo ariko iki kibazo cy'isaranganya cy'ubukungu gitera ubukene n'ubukene noneho ayo mareta kubera ko abyungukiramo afatanyije n'abantu bamwe na bamwe bagasobanura ko ibibazo umuturage afite ibibazo perezidansiyeli afite biterwa na kamana cyangwa se biterwa na emeranse kubera ko emeranse ari umunyakibuye cyangwa kamana ari umunyabutare cyangwa se ibiki n'ibiki bakaza bagahera kuri ibyo bintu by'amoko n'uturere bati nibyo biteza ibibazo ariko mu by'ukuri abo bose bamwe ibyo bibazo birahari nabo biberaho icyo bahuriyeho bose abo bategetsi icyo bahuriyeho ni ukubera ko bikubira ubukungu bwose abo bayoborwa nabo icyo bahuriyeho ni uko bose barakennye ni naho abantu bashobora gutera imbere muri rwa rw'imyumvire bagatera imbere bakava mu rugamba rushingiye ku ma identite yaba regionale cyangwa ethnique donc ku kwironda koko cyangwa se ironda karere bakabivamo noneho bakavuga bati ariko ubundi twese ubundi buri wese hano buri wese muri iki gihugu buri munyarwanda abashe kujya gatatu ku munsi abana bakajya ku ishuri amavuriro akaba hari umuntu yarwara akavura umuntu ya umutekano kabuhari umuntu akaba yisanzuye umuntu akagira aho atura hafite n'umutekano hari sekretere umuntu akagira ikorwa remezo bisubiza biza gukemura ibibazo by'abaturage ibi ngibi bibaye nta kabuza abanyarwanda babana neza kuko nibihugu byateye imbere emerance wowe nanjye tuba muri Canada harimo amoko menshi harimo abantu baturuka mu bihugu bitandukanye byose byo ku isi kubera ko buri wese abasha gukora akigira akabasha gukemura ibibazo bye naho bigoye leta igasubiza ikamufasha gukemura ibibazo bye nta bibazo bihari usanga bijyanye n'irunda koko cyangwa irunda karere niyo bihari ubona ko bahita babyamagana kubera ko ni ibintu bidafashe bidafite n'ishingiro n'ibindi bihugu mu Bufaransa urugero abantu bose ntabwo baturuka ahantu hamwe no mu Bwongereza cyangwa hehe iyo ugiye kureba mu myaka y'igihumbi cyangwa 1500 ibyo bihugu nta nubwo byabagaho wenda byabaga byitwa andi mazina byagiye kubaho ari abantu batandukanye bagenda bihuza bakabyara igihugu ariko kubera ko buri wese yishyira akizana mu gihugu cye iterambere rikagera ku bantu bose nta kibazo bahura nacyo na kimwe noneho ugasanga bya bintu by'irunda koko n'irunda karere abantu bigomanye muri za salo zabo private icyo gihe rero wabigomanye muri private nta muntu bikoraho niyo wabigenderaho ntacyo byakumarira ariko ni uburenganzira bwo kubigenderaho ari nawo nk'urugero mu Faransa wenda hari umudamu witwa Marine Le Pen uvuga ati ikibazo dufite n'abimukira bakamwita wenda umurasiste bati ntakunda abirabura ntakunda abimukira ariko ubwo bwisanzure bufite bwo gutekereza ikibazo we abona nk'umufaransa kazi ariko nabo bafite ukuntu bubatse sosiyete yabo ku buryo ibyo bitekerezo bitagira ahantu hakomeye bigera niyo bigiye kuhagera bafite ukuntu bahindura ibintu ibyo rero nibyo abanyarwanda tugomba kugeramo kuva muri ibyo bintu by'irunda koko kuva muri ibyo bintu by'irunda karere kuko ni ibintu bishingiye ku bintu tutazi n'ibyo tuzi ni ibinyoma byagiye byubakwa n'ubutegetsi kuko bwagiye busimburanwa hanyuma ibyo twagombye guhurizaho ibyo mvuga ni ibyo njye kuvuga ati buri muntu wese yishyirizere mu gihugu cye ukuri kuganze ku mateka yacu ubwo arimo kubaka sosiyete bundi bushyashya nitudashyira ukuri ku mateka yacu nitutabona ubwisanzure bwo kuzana uko kuri ku mateka yacu bizagorana ko abantu bamenye naho baturutse kandi umuntu utazi aho yaturutse biragoye ko amenya aho agana ibi rero bigenda biba muri tubona kuri mbuga nkoranyambaga no muri sosiyete nyarwanda muri rusange bishingiye ku bwoko narenzeho bikajya mu baheza nguni aho usanga umuntu avuga ati ngiye narababaye namwe nimubabare mu by'ukuri ikiranga umuntu wababaye ni uko yifuza ko atongera kubabara kandi kugira ngo utongera kubabara ushyize mu bwenge bisaba ko n'abandi batababara kuko uko abantu bagenda bababara abigaranzuye abandi baraza bakabababaza nabo ifo yuko birasaba ko uwo muco wo kubabazanya wo guhohoterana wo kwicana uhindurwa ukavaho hakaza umuco wo kurengera inyungu rusange inyungu zawe zikaba zirengewe n'izo zikaba zirengewe ariko ayo mahoro tukaba tuyafite nicyo twahurizaho emerance kugira ngo ntize mu magambo reka mpindike aho ubwo wenda niba ngombwa turaza kongera ndaza kongera ntanga ibitekerezo murakoze
byinshi turabyumvikanaho ariko hari n'ibyo tutumvikanaho cyane nshaka kukubaza ndetse na perezida ancienne ndumva ndi bumubaze akabazo ku byo yavuze hari aho uvuze uti ubukene n'ubukire nibyo kiri mu bibazo bikomeye cyane biteranya abanyarwanda ariko uyu munsi ikintu turimo tuganiraho iyi ngingo ivuga ngo mbese kuba umucikacumu w'umuhutu cyangwa w'umututsi birimo izihe nyungu cyane cyane ntekereza ko ari ikibazo turimo tubona muri kominote y'abanyarwanda bari hanze y'igihugu bitwaga ko barimo barwanira kubohoza igihugu ariko ubu bakaba barigiriye mu bintu by'amoko ibintu byo aho rero njyewe ntari kumvikana nawe kuri iki ngiki ni uko abantu bari hanze mu by'ukuri ikibazo bafite cyane cyane ntabwo ari inzara ntabwo twabagereranya n'abantu bari mu gihugu imbere ahubwo njyewe ntabwo nzi ibi bintu ikintu kirimo kibikurura aho ikibazo kijya kumera nk'icyo nicyo nza kubaza perezidansiyene Prudentienne nawe yigeze kuvuga avuga yuko afite icyizere ko ibintu birimo bigenda kubera ko abantu benshi ubu basigaye biexprima bari ku mbuga nyinshi anazivuze zimwe ariko jyewe aho ngaho ahubwo kuva izo mbuga zatangira kuza izo mbuga nizo ntangiye kubona ko ariho abantu ahubwo basigaye bajya tuka ibintu hari igihe jyewe hari igihe cyageze nkajya mbona turi mu nzira nziza ikibazo cy'amoko kirimo kigenda kijya ku ruhande ubumwe n'ubwiyunge nta n'ubibwira ngo dushobora kuba tubukozaho imitwe y'intoki cyane cyane yuko nabonaga ari umuhutu ari umututsi twese turimo turenganywa na n'ingoma iriho ubu ngubu mu Rwanda ya FPR jyewe nkaba nari ntangiye kugira icyizere mvuga nti abanyarwanda finaloma dutangiye kwibona mu gatebo kamwe dutangiye kwibona yuko turimo turengana dutangiye kwibonamo yuko dufite umwanzi umwe dukwiriye kurwanya twivuye inyuma kandi dushyize hamwe ariko nyamara kandi uko izo mbuga ziyongera niko wumva abantu bavuga ukumva noneho usubiye inyuma kubera yuko uhita wumva yangengabitekerezo yo kwangana hagati yabo ubwoko bumwe bwanga ubundi jyewe izi mbuga ntabwo nzibonamo malheureusement ntabwo jyewe mbona ko zatuzaniye ibintu byiza ahubwo jye ndi kubona l'effet contraire ubwo ni impungenge nashaka kubwira presidentielle kugira ngo ansobanurire neza kuri ako kanya nawe ashire umbwire ikibazo cy'ubukene n'ubukire kuki ubona yuko gishobora kuba kiri inyuma y'ibibazo turi gucamo jyewe ndatekereza ko dukwiriye gushakishiriza ahandi kuko abantu barimo bari gukurira ibibazo ntabwo mu by'ukuri ntabwo ari abantu bakene ntabwo hanze ahangaha nubwo bwose tutari abamiliyoneri ariko dufite za turafite za bosuwe z'ibanze zose nta muntu ufite ikibazo cy'imibereho icyo kibazo nkaba nagira ngo gikubaze ashire
yego imbere reka tubihuta kugira ngo nasuza nihuta kubera ko nari maze kuvuga kuri iyo ngingo
kuko niwe umaze umwanya atavuga
okay
okay Emerance arakoze cyane muri iryo sesengura akoze ku magambo navuze ariko ndagira ngo nongere ngo uhamirize ko ziriya mbuga mu by'ukuri ni nziza cyane kandi zifite akamaro kuko mu by'ukuri nka 1994 ziriya na nyuma yaho gato ziriya mbuga zitaraza wabonaga nyine ko abantu bacecetse nyine bazi ko habaye genocide y'abatutsi d'Afrique aribyo ko tugomba kubyemera turabyemera byarabaye nibyo ariko hari abandi bari bacecetse batagiraga aho bavugira ndetse banivugiraga ko ubwabo iyo habaye umunsi wo kwibuka bo bajyaga munsi y'urutara bakihisha bamwe bakanafungwa ariko kubona noneho hari abantu bashyizeho ziriya mbuga abantu bose bakaba bashobora kuvuga ugashobora kubona ko hari abantu bagifite ubwo buhezanguni bafite ubuhezanguni icyo gihe ntiwashoboraga kubivuga kuko abantu batahabwaga ijambo hari noneho n'abandi bashatse babonye wa mwanya wo kuvuga ukuri noneho haza n'abatutsi bavuze ukuri bashobora kumva ko hari aho bahurira kuko mu by'ukuri iyo ureba nka nyuma ya 1994 gato ukareba naho ibintu bigeze ubona ko hari amasosiyasiyo hari n'amashyaka arimo abahutu n'abatutsi bamaze kumva ukuri barangije kumvira muri ya nduru twe tuvuga ngo muri iyo miryango nyine tuvuga ko ari induru zivuga ziza zizana ibintu nyine bidahuye ariko kudahura niko kwerekana aho ikibazo kiri ni naho abantu noneho babonera umuti ati none ubwo hari abantu bameze gutya reka noneho tube twebwe twakwishyira hamwe tumaze kumenya ukuri ko atari hutu na tutsi ahubwo hari abantu badukoresha ubu mu by'ukuri biranshimisha kuko njyewe nkanjye urabizi ko natangiye umuryango Pax 1998 uwo icyo kintu nicyo nashakaga kugira ngo abantu bicare bakumva ko mu by'ukuri tudapfa ubuhutu n'ubututsi ahubwo hari ikindi kibyihishe inyuma tugomba gushaka tugasesengura hakagira abishyira hamwe bagakora ikintu kiri positive kuko mu by'ukuri kugira ngo tuzarwanye bariya abahuzanguni nuko atirisi tuzabona abantu batari abahezanguni kandi bumva ukuri barangije kumva ukuri barangije no kuvurana ibikomere bashobora kujya hariya bagakora ikintu kizima noneho abahezanguni bakazagira bakaba isolated bagasigara bonyine bikunga babona ko noneho kuwakomeje kuturidinga mu bibazo byo kuryana no kwicana batakidushoboye ubu rero gere ano mashyakana nino miryango yose yashyizeho ibintu byo kuvuga rwose ndayashyigikiye kuko burya ibintu biragenda ibishyimbo bijya hariya ugatoranya mibi ukajugunya ugasigarana ibyiza bino bizadufasha ko umunyarwanda azashobora gutoranya icyiza agasiga ikibi ari nabyo rero ushaka kuririraho nkanuze ashiri yawe yavuze ibintu byashimishije cyane nk'umunyapolitike koko numva avuze ibintu arasesenguye kandi harimo ukuri harimo n'inyigisho mu by'ukuri iyo urebye nk'abantu iyo bavuga ati 59 abahutu bamwe bafashe revolisiyo baravuga ati abahutu mwarakandamijwe abatutsi barabakoronije babagize ibikoresho tugomba kubakuraho tugomba kubika n'ikintu yagaruyemo nk'uko njya nkunda gutanga experience ku muryango wanjye njye navutse mu muryango uciriritse utari ibitangaza niyo mpamvu mpora ndwanira umunyarwanda uciriritse kuko abanyarwanda baciriritse tubigwamo n'ikintu yavuze ati abatutsi bose siko bari bakize siko bari abami siko bakandamizaga abantu ndagira ngo mbabwire ko mu muryango wanjye ababyeyi banjye baduhaga za story ndagira ngo mbabwire ko nka data nka sogokuru wari umututsi noneho babandi bavuga ngo ntibavangiye sogokuru wari umututsi yahingaga icyo bitaga ishiku na mama na data nabo ngo bararihinze noneho ikintu ngira ngo mbabwire sogokuru yapfuye yakubiswe sogokuru ngo yari yabyutse arwaye noneho ngo ntiyajya guhinga ngo ishiku aho bari baramukatiye nyine ngo guhinga ishiku noneho aza abyuka arwaye ashyira akarago ku imbere y'umuryango nyine araryama hari abantu rero bari abatware n'abamotsi bagendaga bajya mu ngo z'abantu kureba niba bagiye ngo guhinga ishiku hari uwasigaye mu rugo atagiye kurihinga basanze umusaza mu rugo arwaye yarembye barafata ngo barahondagura baramukubita ngo ntiyagiye guhinga ababwira ati ndarwaye ntibabyumve baramukubita umusaza bwake yapfuye icyo ni igikomere nanone nacyo gihari kivuga cyerekana sitori nyine abanyarwanda bagombye kwigiraho ko batazareba umuntu utegeka ngo abashuke ngo dore ni mwebwe mbereho yibereyeho we ku giti cye wifata umuntu ngo umushyire hamwe na ba bandi barimo bategeka ngo uvuge ngo ni ubwoko burimo butegeka cyangwa n'umuryango wa nako urimo utegeka kuko harategeka wa wundi ibyo akora ntabwo byagombye kubazwa undi ibyo bintu rero nyine ni ikintu nagaruraga aribwo nyine kugira ngo tuvuge kuduha uburenganzira bwo kuvuga nibwo tuzamenya ikibi n'icyiza nibwo tuzamenya kwitandukanya n'ababi ndumva njyewe nakongera gushimangira ko ino miryango yatumye dukanguka ahubwo nawe no kuba wakize gutekerezaho gushyiraho kino kiganiro nuko wabonye isomo muri ya miryango irimo ivuka kuko mbere itaravuka ntiwari wahumuka ubu rero biraduhumura uko ubibona niko ndazabibona nibwo ejo bundi uzasanga hari abahutu n'abatutsi bishyize hamwe bavuga ati burya twarashutswe reka noneho dukorere hamwe murakoze
Credentienne rwose ndagushimiye cyane kuko ikibazo cyanjye uragisubije neza kandi ndasobanukiwe vraiment uransubije kuko wa mugani hari nk'akantu wenda nagarukaho nanjye mbere y'uko iyi miryango wa mugani ivuka iki kibazo cy'amahano yabereye muri Congo hari abantu benshi cyane tutari tukizi nanjye nishyiremo ko ubwicanyi bwakozwe nk'uko twagumvise kuva izi mbuga zajyaho nanjye byatumye byaransansibirije bihita bituma numva koko ubukana cyangwa se ubunini bw'aya mahano yabaye yakorewe muri Congo yakorerwa abahutu ku buryo byansunguye amaso ntabwo ari ibyo gusa hari byinshi kandi byinshi cyane wabivuzeho kandi wa mugani icyo duharanira ni freedom of speech kugira ngo umuntu wese avuge wa mugani kuvuga guha abantu bakavuga akababaro kabo umuntu akamenya icyo batekereza nabyo ni byiza baba mwaba mutekereza kimwe mwaba mutatekereza kimwe ndabigushimiye cyane uburyo ubinsobanuriye vraiment biramfashije cyane ndaza kongera kukubaza kandi kabazo ariko mbere ko nkubaza reka ndeke na Ashire cyangwa se ndakabaza umwe muri mwebwe akansobanurire reka ndeke na Ashire abanze avuga icyo abanze asubize mbere yuko nongera kubaza ikindi kibazo nari nagize mu buryo wavuze
yego urakoze Emerance yego ndakumva urakoze reka kandi nk'uko ubikoze nshimire Fidansi nawe yakoze ubusesenguzi bwiza cyane burimo ukuri burimo no gushyira mu gaciro cyane cyane kuri ibi ngibi by'imbuga nkoranyambaga buriya tugomba kujya tumenya ko impamvu abantu bavugira ku mbuga nkoranyambaga bakaba baticara mu gihugu batinya kwicara mu nzu ndangagaciro cyangwa se mu nzu ndangamurage ngo bicare baganire ibyo bibazo barebana ni ukubera ko ubutegetsi buriho butabyemera rero ababigerageza kuri izi mbuga nkoranyambaga bose nubwo arimo n'abaheza nguni bose ni ukubishima kuko ni intambwe ikomeye yo kwiga kuvuga akababaro kawe urumva icya mbere ni ukubanza kuvuga akababaro kawe ukukumva kandi uvuga akababaro kawe ntago utekereza kundi ahubwo noneho iyo umaze kukavuga n'undi akakavuga niwo mwicara mukavuga ati twese twarababaye tubigenze gute kugira ngo tutazongera kubabara byose ni processes ni inzira ndende abantu banyuramo kandi iyo nzira yaratangiye niyo mpamvu nk'uko perezida Hussein abishima nanjye rwose mbishima ijana ku ijana noneho mu kibazo wambajije nagiye nsesengura kandi uko nsesengura ngenda ngereranya n'ahandi uko byagiye bigenda kuko uko navuze urwo naso umwihariko ariko buriya mu busesenguzi bwanjye Emerance nabanje gusesengura ngaragaza indwara ijyanye n'ibintu by'amoko aho ituruka noneho ndongera nsesengura ngerageza gutanga umuti w'ukuntu icyo kibazo cyakemuka bivuze ngo mu kibazo wambajije ntabwo ntekereza ko kijyanye neza n'ibyo nari navuze kuko hari wavuze uti abantu bari mu mahanga nibo bari mu kuvuga ibyo bintu cyane kandi ntabwo bafite ikibazo cy'ubukene ariko si ibyo navuze reka mbisobanure kugira ngo byumvikane neza bari mu mahanga bari mu kuvuga ni abantu bagize ibikomere ni abantu batigeze bagira ubwo bwisanzure bwo kuvuga ni abantu bakuriye muri ubwo burere bwo kwiguma mu ngo gucecekwa kutavuga kubera ko uvuga icyo utekereza ukabihanirwa cyangwa se ugahura n'ingaruka zikomeye cyane nubwo ngo abo bantu niyo babagera bose abamiliyoneri icyo kibazo n'ibyo bikomere bafite biracyahari ntabwo byigeze bivurwa aho navuze ni ikibazo n'ubukire niho twagombye kurebera kugira ngo dutange umuti urambye kuri iki kibazo naho tubone ngo turubaka umuryango nyarwanda gute bundi bushyashya gute aho niho dugobagora no mu rubyiruko no mu bana bakiri batoya tubigisha ikintu cy'uburenganzira bwa kimwe umuntu kandi uburenganzira bwa kimwe umuntu bujya bushingiye ku kintu kimwe cyonyine kugabanya no gukuraho ubusumbane hagati y'abantu na leta n'ikiberaho leta bujya iza ije gushyiraho ingamba ije gushyiraho za imishinga ituma ubusumbane hagati y'abaturage buvaho kubera ko ubusumbane iyo buhari butera amakimbirane ahantu hose ahantu hose burya habaye n'ikibazo cy'ubukene niho ubuheza nguni buzamuka cyane hari igihe yigeze kuba ikibazo cya crise economique mbese ikibazo cy'ubukungu cyibasiye cyane cyane ibihugu by'i Burayi muri iyo minsi niho amashyaka arimo abantu baheza nguni aba bantu bavuga turi abazungu twebwe ntago tugomba kwivanga n'abandi bantu batari abazungu nibwo byatangiye kuzamuka muri icyo gihe kubera ko hari crise economique ubwo rero niho ngerageza kugaragaza ubuheza nguni ukuntu bugerageza ukuntu bushingira cyane cyane nuko abantu batikira ngo bizane mu buryo bwose bubaho yaba ubukungu yaba ubwisanzure yaba demokarasi ibyo byose nibyo biteza izi mpagarara uramutse ubikemuye mu ikubitiro nkuko n'ibindi bihugu byagiye bibigenza ariko u Rwanda tukaba tutarabigeraho n'ibindi bihugu byo muri Afurika byinshi ntabwo birabigeraho cyane ariko reka tuvuge u Rwanda turi abanyarwanda uramutse ibyo bintu bikemuye mu ikubitiro abantu kuva ko umuntu ari nk'undi ukumva ko udashobora kubaho ubujya gatatu ku munsi ujugunya ibiryo muri pubel undi yishwe n'inzara arya rimwe mu munsi cyangwa rimwe mu minsi ibiri umuntu ugiye tuzumva ko tudashobora kubaho muri izo timeze kuko ntabwo abantu bazongera kuvuga ikibazo cy'amoko ubwo sinzi ko ngusobanura nk'uko wenda mu buryo wenda bwumvikana ariko icyo nshaka kuganishaho ni kimwe nuko kuba navuze ni ikibazo cy'ubukungu naganishaga ku byo bita l'élite de classe ni ukuvuga ngo hari abantu bakize bake cyane n'abakenye benshi cyane aho ngaho niyo mizi y'ikibazo noneho mu kugira ngo basobanure impamvu bamwe bakize n'abandi bakenye hakazaho uko kubeshya ngo twebwe abahutu dufite ubutegetsi abahutu ni n'icecekere umwanzi wacu n'umututsi twebwe abakiga dufite ubutegetsi bari mu banyarwanda utari umukiga nakazike abandi tuzabakubita bakiga ni muceceke mudukigikire ese dusite ugasanga ibintu bigiye mu ironda bwoko ironda karere ariko mu byukuri ikibazo kiba gihari abantu bahuriyeho n'icyo kibazo cy'imibereho mu byukuri ndetse no muri byo bita antropo kwiga imibere uko abantu bagiye babanaho kuva kera hari abantu bagaragaza nko ku bintu by'amoko mu Rwanda kuntu bishingira ku miterere y'umubiri ariko bakanagaragaza yuko abantu bagiye bagira imirire myiza usanga baba basa neza ari abasore barebare bagize ibiki byose ku buryo kugira ngo ujye gufata ubwoko utanazaho uturuka ubuganishe ku miterere y'umubiri nabyo harimo ubujiji buteye ubwoba ariko ibyo byose byungukira abafite ubutegetsi niho naganishaga rero mvuga nti two iki kibazo cy'amoko kizamo n'ubuheza nguni ni ikibazo gihari koko kandi tugerageza gusobanura aho gituruka ariko tukavuga tuti twagikemura gute kugira ngo buri munyarwanda abeho mu mahoro mwituze mwiterambere rigera ku banyarwanda bose kandi yishyirizane mu gihugu cye mu buryo burambye nta handi binyura atari muri integration y'umunyarwanda atari uguha agaciro ubunyarwanda umuntu igihe ari umunyarwanda akaba ari icya n'undi imbere y'amategeko ibyo rero nibyo bikuraho n'ubusumbane iyo ubusumbane bwavuyeho abantu baranezerwa emerance ndugera ntago urundi rugero nyuma y'intambara ya kabiri isi yose kubera ko hahita haza ikintu cya croissance économique haje ibyo bita ngo les 30 glorieuses imyaka 30 abantu barabayeho neza kubera iki nta kibazo cy'ubukungu cyari gihari akazi kari gahari abantu bakora bahembwa nta kibazo bafite ku masoko ibiciro byose byo ku masoko bijyanye n'imishahara yabo nta kibazo cyabayeho nyuma iyo myaka imaze kurangira nibwo hongeye akabizini ntambara zatangiye muri za 90 cyangwa se mbere yaho gatoya byerekana ukuntu imiterere y'isi ukuntu imiterere y'imiryango itandukanye y'isi ubwo ndavuga za societe yego ifite ukuntu igenda ikihisha mu bintu bya identite by'inkomoko zabize ishingiye ku bwoko cyangwa ku turere cyangwa ku bihugu cyangwa ku rurimi ariko mu by'ukuri ikibazo kiba gihari cyinshi inyuma yabyo ni ninde urya ninde utarya ninde ukize ninde udakize nkarangiza mvuga no mu kinyarwanda hari imigani ivuga ngo habana bakize urugero cyangwa ngo abadakize ntabwo babana bahora barira ibyo ni ibintu bigaragaza n'icyo kibazo kijyanye n'ubukungu nacyo gihari tugomba nacyo kureba ariko nkuko nabivuze nyitangira turimo kureba mu ndorerwamo zitandukanye kandi zose numva zifatika icyiza ni uko abantu babiganiraho kandi noneho bakagira aho bahuriza aho bahuriza no gushaka indangagaciro twese duhuriyeho tukavuga duti emerance prudentienne nashire duhurize yuko ubuzima bw'umuntu ari ntavogerwa icyo tukacyumvikanaho tukakigenderaho duhurize ko uburenganzira bw'umuntu mu buryo bwose bwabwo bubaho bugomba kubahirizwa igihe cyose duhurize ko inzego z'umutekano zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo amategeko arengera abantu yubahirizwa ariko bo bariyaranze bagakora uburyo bicaye amategeko ariho bashinzwe kuyabumbatira bakayica bagahotera abantu dukora uburyo igisirikare kirinda ubusugire bw'igihugu ariko igisirikare kijandika mu bwicanyi cyajya no hanze muri za misiyo zidafututse zitagize zinatangwa n'itegeko nshinga zikagenda zikajya kwica n'abanyarwanda bari hanze urumva ni ibintu byinshi cyane bisaba ko tugira ikintu cy'igihango nk'abanyarwanda duhurizaho kugira ngo noneho tuvuge duti tugiye kubaho neza mu buryo burambye dufite ibyo dushingiraho kubera ko ibyo dushingiraho ari iby'ibanze bituma inyungu rusange zacu zibumbakirwa igihe cyose tuzakomeza guharanira inyungu zacu bwite nta kintu tuzageraho nka sosiyete nyarwanda ndekeye aho ngaho murakoze
urakoze cyane Ashim urakoze cyane uransobanuriye kandi koko no mu buzima busanzwe umuntu anatekereje ufashe abana babiri umwe wakuriye mu murambiro noma y'ubukene mu butindi ukamushyira hamwe n'undi mwana wakuze ari aleze afite byose usanga n'imitekerereze yabo atari cyo kimwe usanga za reaction bagira batabeyajisa kimwe usanga umwana wakuriye muri ambironoma nziza ari umwana uba ufite ibitekerezo byubaka na byose biragendana icyo ushaka kuvuga nacyumvise rwose kandi ndagushimiye cyane ibisobanuro umpaye n'ibisobanuro utanze kugira ngo n'abandi batwumva babikurikire kandi rwose ntabwo nongera kuguhakanya urankumbenze kuri nyuma
wavakanye nta kindi gatuba tuganira no guhakanya umuntu ni byiza bituma nawe yongera kwitekereza yo kubyavuza akavuga ati ibyo navuze se bifite ishingiro cyangwa ifite ishingiro ariko no kugira kuba wahakanya umuntu nabyo ntabwo ari bibi
urabizi ko iyo nari satisfied ndaguhakanya kandi ndacyaguhakanya buretse gatoya ndacyaza n'ibindi bibazo hari ikibazo credentiel yavuze yatangiye avuga ati ku byerekeranye n'abacikacumu ati abacikacumu b'abahutu nabo nibyo koko barahari n'abacikacumu b'abatutsi barahari ibyo icyo ni ikintu yavuze ariko ntekereza ko hari abanyarwanda benshi cyane bashobora kuba batwumvise badashobora kumvikana nawe ngo icyo kintu bakemeranyeho ko hari twavuga ngo abacikacumu ngo bari mu moko yombi niba tugendeye kuri definisiyo y'umucikacumu uko itangwa bikurikiye nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi ibaho icyo rero ashire nawe hari ahantu yakomeje kuvuga ati amoko nta nubwo yakagombye kubaho ibyo akunze kubivuga cyane icyo kintu nubwo bwose ashire ariko ubyumva icyakora wagezeho uranabisobanura uti tuyavuge kuko arahari malheureusement usibye ko wanatwumvishije uburyo nta moko yagombye kubaho kandi usanga n'ingero nyinshi bigendanye n'amateka mu by'ukuri nkaba numva ko nayo ari ingingo ikomeye cyane kuyinjiza mu mitwe y'abanyarwanda ngo bumve yuko amoko y'abanyarwanda ntaho ashingiye kandi ibibazo byose twagiye ducamo kugeza uyu munsi bitugejeje aha ngaha aho tugeze aha ari ibibazo bishingiye kuri ayo moko y'abahutu n'abatutsi ikibazo cyanjye rero nkaba ikibazo mbabaza ndavuga ngo mbese iki kibazo igihe cyose kitarakemuka ngo umuntu wese ube nka prudentiel abe yasobanura ati hari abacikacumu b'abahutu n'abacikacumu b'abatutsi icyo ngicyo ntabwo abanyarwanda bazacyumvikanaho ntibishoboka ntabwo bizakunda njyewe ntabwo mbibona yuko icyo kintu ari ikintu ushobora gusobanura ngo abantu bacyumvikaneho bagire consensus kuri icyo kintu yenda bizaza nyuma ariko ubu ngubu no ntabwo turagera aho ngaho ashyiriye hari ahantu wakomeje kuvuga uti twagombye kugira igihango twumvikanaho tugahurizaho nk'abanyarwanda yewe rero ibi bintu byo kugira ngo tuzagire aho duhurira nk'abanyarwanda hakiri utu tubazo turi inyuma yewe ndacyafite impungenge mbese iki kibazo muratekereza yuko hari igihe tuzacyumvikanaho ukaba wavuga ngo koko ngo jenoside yakorewe aya moko yombi pour dire que hari abacikacumu muri ayo moko yombi wenda tuvuge duti iki ntabwo cyaba ikibazo twagombye kubitambukaho tukareba ibibazo dufite nyabyo ari nabyo uyu munsi nanavugaga no muri introduction yanjye yuko ikibazo ubona ikibazo dufite nyamukuru cyo kwicwa no kurenganywa no ibyo ingoma ya FPR tubangamiye idukorera ntabwo bikiduhangayikishije twebwe duhangayikishijwe n'ibibazo biri hagati yacu bigendanye no kuvuga ngo uyu ni umucikacumu uyu ntabwo ari umucikacumu uyu yakorewe jenoside uyu ntiyayikorewe ibyo ngibyo kubivuga birashoboka ko byoroshye njyewe nshobora kuvuga nti ibyo twagombye kuba tubishyize ku ruhande tukarwana n'umwanzi ariko murabitekerezaho iki muratekereza ko utu tubazo turamutse igihe cyose tuzaba tutaratwumvikanaho muratekereza ko abanyarwanda dushobora gushyira hamwe tugakomeza urugendo muri background hakiri utwo tubazo tutarabonerwa umuti mumbabarire ikibazo cyanjye cyabaye kirekire ariko nagira ngo ntumvikanishe neza nizere yuko cyumvikana urubuga n'urwanyu ushaka kugisubiza bwa mbere nta kibazo
reka me inda yabo kurekanye he presidentielle
okay murakoze cyane Emerance arakoze cyane kubera ko avuze atanze rwose angaruye mu kiganiro hagati ndaguha igisubizo nkuri ntangiriye ku bintu twakomeje kuvuga nk'uko twavuze tuti abantu bari hanze nibo bagaragazamo abaheza nguni ikintu kigaragaza ko harimo abaheza nguni ni ukubera ko aribo bashobora kuvuga kuko mu by'ukuri yewe mbona tutazashobora ukuvuze ati dushobora kumuva ingone tukajya imbere tugatekereza ibindi gutekereza ubukika cy'umuntu bw'ubuhutu n'ubututsi no ntibishoboka kuko mu gihe tutemera amateka yacu uko yabaye tukayahakana tukayanyuraho tukarenza ni kimwe no gufata igitaka ukarenza hejuru y'ikirunga cya volcano ikirunga noneho cya kirunga kikirimo kirabira hejuru urakomeza kurundaho udutaka umunsi umwe kizazamuka giturike ge rero mbona umuti uzashoboka wo kumuva ingona wo kugira ngo dutere imbere ari uko twemeye amateka yacu ubu turavuga ko abaheza nguni bari hanze aribo bashobora kuvuga nuko aribo bafite freedom yo kuvuga ariko ubu noneho niyo bavuga ati hari abahutu bapfiriye muri Congo nuko abari hanze aribo bashoboye kuvugira abahutu bo muri Congo ariko ubu wagusubiza inyuma noneho uburyo unarebye abantu bapfiriye mu gihugu ubaze wasanga ari nabo benshi kuruta abahutu bapfiriye mu gihugu aribo benshi baruta nabo muri Congo kubera ko abari mu gihugu abahasigaye ntibashobora kuzamura ijwi ngo bavuge bati byatugendekeye gute ariko umunsi haramutse habaye urufunguzo rwakagati muvuge wareba abantu bapfiriye mu gihugu abatwikiye mu makiriziya abajyanywe ngo gucukura ngo gutwara amazi abajyanywe gukora imirimo abantu bapfiriye mu gihugu ni benshi cyane ari byo kubwira rero nkagaruka ku kantu ashire yigeze kuvuga ati hari umututsi waba wagishyiwe na FPR yenda amasasu akamugwaho abene wabo amasasu akaza akabagwaho bagapfa ntabwo jyewe numva ko kuvuga ko umuntu yaba yarishwe amasasu amuguyeho ari ikibazo amasasu ya FPR yabyaba ari ikibazo aho ngaho niba ashyire wowe utekereza gutyo hari n'undi utekereza gutyo aho turakibeshya cyane kubera ko aho ngaho nta nubwo tuvuga ukuri buriyo abanyarwanda nk'abahutu genda mvugira abahutu noneho muri aka kanya ndavuga ku rwego rw'abahutu iyo abahutu bajya kwicwa bishwe n'amasasu cyangwa harimo n'abatutsi babo nabo bishwe na FPR bishwe n'amasasu barimo barwana n'interahamwe birya byari koroha kuruta uko turimo tugira ibibazo uno munsi kuko abantu bishwe na FPR ntabwo bishwe n'amasasu baragiye tout simplement babasanga mu ngo nababwiye story yanjye yuko wishe mama ntabwo yishe mama wenyine yishe abantu benshi cyane ku musozi ubwo yamaze kwica abo yasanze aho bakora n'intuze nyine na timu yo kuza bagafata kamyoneti bakajyana abantu ngo bagiye kubakoresha amazi ngo y'amatiyo yazibye bakabajyana bakabica baraza uwo babonye bakica abantu bagiye bica umuntu yagiye bituma bakagenda bakica umuntu gusa tout simplement bakamwica batarimo barwana interahamwe zari zagiye nta masasi yari arimo arwanira mu gihugu icyo kintu rero kigomba kuba clear mu banyarwanda bose ntihazagire umuntu wongera avuga ngo abantu biciwe mu ntambara ngo amasasi abagwaho no siko bimeze kuko umuhutu uzaza akakubwira ati njye basanze mu nzu baraza batwara mama batwara na mukuru wanjye batwara n'abana barabica agiye nihisha munsi y'urutara baraje abantu babatwara ku bushake babatwara ati muze tugende baragenda barabica ibyo bintu nabyo bigomba kuvugwa ikindi nabwo rero niwe ushobora umutagaruka akavuga ati wa mututsi we nta nubwo wowe wagombye kuvuga ko nanjye narapfuye ikintu tugomba gusepara ni ugusepara tukavuga ko uwisha abatutsi yagambiriye kubamaraho arahari yari guverinoma y'abatabazi yakanguriye abaturage b'abahutu ngo nimwice abatutsi mubamare ntihazagire n'uwongera kubaho na bene wabo barimo barwana bazaze basanga ntawe ukiriho abahutu babuze ubwenge n'abaheza nguni aribo yewe nita abaheza nguni aba extremiste baragiye barimburira umuntu kumaraho ntabwo icyo kintu wavuga ngo si genocide ngo nta genocide yabaye mu Rwanda uyu wa guverinoma yahagurutse ati nimwice nimumareho ntihazagire umuntu usigaraho iyo ni genocide abantu babaye muri iyo genocide ntawakwemerera kugenda uvuga ko nta genocide yabaye iyo genocide tuyemere n'abandi nabo niba hari abantu baje bakavuga ati FPR ni FPR n'abasirikare ba FPR abatutsi bishwe n'intagondwa z'abahutu n'interahamwe bafatanyije arizo jyewe interahamwe zirwanya kuko interahamwe zavuyemo kuba interahamwe noneho ziba bamwe abahutu babaheza nguni bagenda biyita abahutu ko bagiye kwica abatutsi bakoresheje iryo zina ibyo bintu byabayeho FPR nayo yari irimo ngo abahutu n'abatutsi yiganjemo abatutsi bari bavuye hanze iraza irimbura abahutu kubamariraho n'intuze n'abatutsi baba bacika cumi ngo bari mu gihugu sinzi icyo bana bahoraga nimba baravugaga ko baje kubatabara sinzi impamvu hari abavuyemo bakica n'abatutsi ibyo bintu rero byarabayeho ni ka ebyiri zakozwe n'abantu batandukanye hari yakozwe na FPR abasirikare ba FPR yishe abahutu icyo yabiki igomba kukivuga igomba no kukibazwa ntihazagire umututsi ubazwa abahutu bishwe abahutu nabo bose ntibazabazwe za ntagondwa z'abahutu zagiye kwica abatutsi ngo zibarimburire kubamara ibyo bintu rero ni ibibazo bibiri byabaye ntitukabihitiranye hari abatutsi bicwe kubera genocide kubera ko ari abatutsi bababwira ngo nibabamareho hari abahutu nabo baje bicwa FPR iraza irabica ntabwo yabicishije amasasu ntibarimo barwana n'interahamwe zari zagiye barirara mu baturage barabica nabo abo bantu baratandukanye ari nabyo rero tugomba gutandukanya ntihazagire umuntu witirirwa ngo ndarihangwa ibyo FPR yakoze ntabwo FPR ihagarariye abatutsi nta n'ubwo intagondwa z'abahutu zihagarariye abahutu bose ibyo bintu tugomba kubitandukanya ni naho tuzagira amahoro ni nayo mpamvu mbona njyewe ikibazo cy'u Rwanda guhora tugenda tunoneka dutwanga gukomeretsa ntidukomeretse bive iyo wakomeretse igisebe kikavamo bya bindi ntashaka kuvuga mu izina ni nabwo bibikira naho guhora dushyiraho agataka ku kirunga kizaduturikana ariko kugishwanyuza kikaruka ubundi tukaza gusambira ibyasigaye tukamuvinga mu mahoro ndabona ariyo gihe ariwo muti kuvuga ukuri no kuvuga uko ibintu bimeze n'uko byabaye ubundi tukiyegeranya tuzi abo turibo tudahemana tudacengana ubundi tukiyama abakoresha ubuzima bwacu baza bakaduteranya tukica ubundi bakabikuramo inyungu bakirirwa baba badukoresha nutajya kwica puridansiyene ngo urwanire ngo ngume ku butegetsi ni akazi kawe abaturage nidukanguke abanyarwanda nidukanguke tumenye ikibi ariko twemera amateka kuko kutemera amateka ni nacyo gituma duhora dutemana babiduhisha tukongera tugatemana tutazi ukuri ukuri kurahari ni uko intera abahutu b'intagondwa bishe abatutsi muri genocide na FPR abasirikare ba FPR bica abahutu n'abatutsi niwo muti jyewe ntanga mubivuga uko biri mubivuga amazina n'abazi amazina bajye bayavuga niho umuti uzaboneka murakoze ubundi mureke abacikacumu b'imanza zombi kuko abacikacumu barahari niba FPR abasirikare ba FPR baraje gutoragura abantu ku musozi ugasigara wowe ugasigara ntibakujyane uri umucikacumu kuko wabacitse ubundi kuba umucikacumu ni iki nuko hari ikintu cyaje kigushaka kukwica kikica bamwe ukarokoka uri umucikacumu rero kuri urwo rwego rero mu bahutu ari abacikacumu bacitse barokotse iyo FPR abo basirikare ba FPR no mu rwego no ku ruhande rw'abatutsi ni abacikacumu b'iyo genocide yakozwe n'abahutu b'intagondwa mbese mvuga interahamwe bajye bavuga interahamwe kuko abenshi bavuga ngo ni interahamwe izo interahamwe njyewe mbona zaranagoye kuki bafata interahamwe bakazitira ibintu byose abantu bose bahindutse interahamwe no bagiye iwacu nzajya avuga ibyaje bibaye nta nterahamwe yari ihari baje biyita abahutu genda bita abahutu b'intagondwa ko hari abahutu batishe hari abahutu bakijije abantu hari n'abahutu bari bafite ubwoba bariraga ati ibi bintu bibaye ni ibiki abo ntabwo twafata ngo bari mu bahutu bishe ariko hari intagondwa ngewe iyo ushaka kuvuga umuntu wishe mwita umuhutu w'intagondwa kuko ibyo bintu byarabaye kubikuraho ngo ngo ntimukavuga ngo abahutu ngo b'intagondwa ngo nintera hamwe no nimuvuga ku bintu biri nimukomeza guhisha ku bintu biri n'amazina yabyo niho tuzahora dufite ibibazo ndumva ariko yewe niyo nicyo ndangije
Redaction urakoze cyane kandi ibintu uvuze birakomeye kandi icyo kintu uvuze nanjye uziko hari kintu umuntu yibazaho akakibaza ubucece ntakivugiraho tivwa ako kantu uvuze vraiment nanjye urakavuze mpita ntekereza yuko ari ibintu mbibona nkawe kuko intambara yabaye ndi mu Rwanda ntabwo abatutsi bapfuye bose bishwe n'interahamwe no nibyo icyo kintu cy'abahutu b'intagondwa uzanyemo ngewe rwose turacyumvikanaho kuko ntabwo interahamwe arizo zisha abatutsi bose hari n'abahutu batitwaga interahamwe kuko interahamwe zari urubyiruko bari abantu bakiri abajene ariko ntabwo abatutsi bose bishwe n'ako gatsiko niyo groupe y'abajene icyo kintu rwose turacyumvikanaho ngewe nta probleme ngifiteho kandi ndagushimira cyane uburyo wisobanuye kubuvuga yuko we wemera ko hari abahutu b'abacikacumu nk'uko hari n'abatutsi b'abacikacumu wabisobanuye ntabwo ari ngombwa ngo ube ubyumvikanaho n'abandi bantu nta nubwo ari ngombwa ngo tube tubyumvikanaho ngewe meranse cyangwa ariko nashira byumva ariko we wavuze uburyo ubyumva kandi rwose wanabisobanuye neza nkaba ngushimiye cyane Prudentienne vraiment nizeye ko uzageza ku biganiro byacu kenshi kuko kunda ukuntu usobanura ibintu byawe ibintu byawe ibyo uvuze urabivuga kandi ukanabisobanura bikumvikana yewe ndumva nezerewe ntabwo nongeraho byinshi reka ndeke na Ashire muhe ijambo Ashire
yego ndacyahari kandi urakoze na Prudentienne reka nawe nongere mushimire ku bitekerezo byiza asanze cyakora hari ibyo nza gusobanura kugira ngo byumvikane neza kurushaho harabo navuze ibintu mpangamo urugero rumwe mu ngero nyinshi cyane ho navuze nti hari abantu bagiye bapfa ari amasasu aje akabica ariko biyasi ariko isasu ntabwo riza ryirashe hari umuntu urirasa impamvu nabivugaga rero ndagira ngo byumvikane ni uko mu ntambara habamo ibyaha by'intambara donc ubwicanyi bushingiye ko hari intambara intambara irica ntabwo intambara kemura ibibazo gusa intambara iraza ikica abantu bamwe na bamwe bamwe bagatsinda twagira amahirwe batsinze wenda bagakosora ibintu ariko kugira ngo intambara ibe abantu baba bapfuye ahantu hose intambara ziraba abantu bagapfa kandi b'inzirakarengane mu ntambara kandi ashobora no kuba ibyaha ibyo bita crime contre l'humanité aho abantu kugira ngo babashe gutsinda urugamba cyangwa se babashe no gutera ubwoba abaturage babiruhamo bakabica babahora nyine ko ari abantu ko ari abaturage baba civile baba innocent hakaba n'ibyaha wenda bishingiye ku bwoko aribyo bita genocide ariko genocide si ibyaha bishingiye ku bwoko gusa bibica no kuko bishingiye ku bindi bintu byinshi ariko reka ngarukira ngo kuri ibyo bijyanye n'ubwoko ibi rero nabivuze kubera ko muri nk'uko na Prudentienne amaze kwivuga ndumva tutanyuranya muri ariya mahano yagwiriye u Rwanda ntabwo abantu bishwe bose mu buryo bumwe ariko bose bazize akarengane abenshi bazize akarengane hari abantu bishwe kubera ko wenda bafatiwe mu cyuho barimo guhotera abandi bagahita bahanishwa ibyo bita extrajudiciaire ni ukuvuga ngo guhanishwa ibihano bitanyuze mu nkiko ntabwo ari byiza ni umuco tugomba gukuraho inkiko zikaba arizo zihana abantu ariko ubwicanyi ubwabaye muri kiriya gihugu burimo ingeri nyinshi cyane kandi muri izo ngeri harimo genocide yakorewe abatutsi harimo ubwicanyi bwakorewe abahutu tudashobora guhakana ubwicanyi mapping report yavuze ko ngo bufite ibiburanga byenda kuganisha kuri genocide ariho bamwe bavuga bati iyi ni genocide yakorewe abahutu turanayiharanira turashaka ko iyemezwa ariko ubundi mu mategeko bigomba kwemezwa n'inkiko nizo zagombye kujyaho yaba inkiko zishyizweho n'abanyarwanda cyangwa se zishyizweho n'imiryango mpuzamahanga zigatanga umucyo zikanavuga buriya bwicanyi uko bwitwa ibyo nabyo harimo kugoreka amateka no kwima abantu kuri kubyabaye ukuri kubyababayeho ubwabo ibi rero muri make ngo ubwicanyi bwarabaye kandi buzabazwe donc abazabyishyura bazabe ari abo bicanyi abicanyi abari bo bazahanwa muri urwo rwego rwo kurwanya umuco kudahano ngiyewe nanye nemera yuko mu muri kiriya gihe ari amakuba yose twahuye nayo abantu bose ntago bapfuye bazira ubwoko bwabo nta nubwo bapfuye bishwe na groupe zimwe hari abahutu bishwe n'abahutu hari abahutu bishe abahutu hari abahutu bishe abatutsi hari abatutsi bishe abahutu hari ndetse n'abatutsi bishe abatutsi ibyo ngibyo ntago twabihakana ni ibintu bihari turi mu kiganiro cy'ukuri cyo kuvuga ukuri ku mateka yacu ibyo ni ukuri ntawabihakana ariko ibi ngibi hari aho perezida yavuze ati ibi biganisha ko tutavuga yavuze ngo intera imwe zaragowe ntago twazigera ko bwicanyi bwose nibyo koko ntago twazigera ko bwicanyi bwose kuko arizo zihisha abantu bose iki ariko umutwe w'interahamwe wari umutwe w'abantu bagambiriye gukora violence kugira ngo ibitekerezo byabo abantu babikurikire ku ngufu cyangwa se babiryozwe ariko nkanongera yuko muri 1994 abantu bagiye guteba abatutsi ntago bari interahamwe gusa harimo n'abantu bo mu yandi mashyaka harimo n'abaturage wenda batabaga mu mashyaka uko abagiye kwica abandi hari abagiye kubera ibyo bumvise ku maradiyo babasizemo hari abagiye kubera ko nyine hari ibintu bari ababigishije mu mashyaka babagamo hari n'abagiye kubera ko bwose ngiye nsanzwe n'umukene ndabona uriya mukire utunze inka 200 ufite n'amabati ndabona leta itakiriho nta mutekano gihari reka twifatanye tugende tumusahure ziriya nka tuzijyane n'ayo matati yajyane harimo n'ibyo bintu byabayemo ntabwo dushobora gufata ibintu byose ngo tubishyire mu kintu kimwe kiri aho ngaho ariko ntibibuza ko nibyo bindi byabaye nta nubwo binabuza yuko nk'urugero ku gihe cy'intambara kabiri isi yose bavuga ko abanazi aribo bategekaga ubudage kandi barwanaga hafi n'isi yose ariko babyitira n'ubudage bwose ariko abadage bwose ntabwo bari abanazi kandi nubwo abanazi bose utavuga ngo nibo bajyanye abayahudi kubicira muri hari ahantu babiciraga ariko iyo wa partner iyo ufite appartenance kuri groupe runaka nawe witwa gutyo kuko nta kintu mu by'ukuri cyagombye kugutegeka cyangwa se gutuma utitandukanye n'abo bantu ubona bakora ibintu bibi wakwitandukanye nabo niba ubona ko bakora ibintu bibi ariko niba bakora ibintu bibi ukagumana nabo ugakomeza kwicwa interahamwe kandi ubona ko barimo kwica abantu kandi interahamwe ntabwo zatangiye ubwicanyi 1994 ndabibutsa njyewe ni ibintu nzi nubwo nari umwana ariko ni ibintu nzi hari ubwo bazaga mu makaritsiye amwe n'amwe bakaza kubohoza ngo abantu bo muri opposition bagakubita bagafata ubutabureti bagafata inkwi bagakubita abantu bakajugunya abantu mu biziba aho ngaho hari amagrenade yagendaga aturika mu ngo z'abantu bamwe na bamwe bo muri opposition b'abatutsi ibyo ni ibintu byatangiye iyo violence yatangiye kuva kera kandi iyo violence yakorwaga n'interahamwe bensire leta izifasha ko leta ishyiraho za milice kugira ngo ishyiraho abo ahajya milice ubu tubabyita ngo icy'abacanshuro cyangwa se reka tubyite abacanshuro ishyiraho abantu b'abacanshuro kugira ngo ikomeze ikore iterabwoba mu bantu abantu bayitinye n'ubu ngubu muri iki gihe leta yashyizeho abantu b'abacanshuro bariya ba daso bariya banyerondo ntabwo uzumva babashimiye ngo batabaye umuntu wari mu makuku buryo bumva bakubise umuntu bishe umuntu bakoze ibintu byatumye umuntu abura bamenye umuntu imbago bamenye umuntu umutwe buri gihe ubona bakoze ibintu bya violence ibyo rero ni ibintu amaleta yose y'igitugu akoresha niko kuri niko bimeze ariko noneho mu kugaruka kuri iki kiganiro harimo anemerance wambwiye uti yashire ibintu by'amoko nzi ko utabyemera ariko nanone ukemera ko ikibazo gihari nibyo koko ikibazo cy'ubwoko kuba gihari ntigivuga ko ubwoko buhari kandi rwose ndabasabye abapresidansiyeni cyangwa minasi n'abadukurikiye abazabishobora muzadushakira abantu bakoze ubushakashatsi apana abantu bivugira ibyo biboneye abantu bakoze ubushakashatsi bakanandika wenda bakaza bakatubwira ati umuhutu ni iki umututsi ni iki bakabitubwira rwose ibyo bintu aho bituruka kuko njye ntabwo nzemera nk'umuntu wemera ibintu siyatifike ntabwo nzemera ko unshyiramo ko ndi iki ni iki ntazi n'inkomoko zacyo ubwo mu kubona aho bituruka noneho nkanabiba ndi proud yo kubiba kubera ko ndi icyo bivuga ni nk'ikintu cya racisme baravuga ngo racisme hagati y'abazungu n'abirabura hagati y'abarabu n'abirabura n'ibiki byose cyangwa abashinwa n'abarabu n'ibiki byose ariko mu by'ukuri muri siyansi ivuga ko hari race imwe hari ubwoko bumwe n'ubwoko bw'umuntu ibindi bintu byenda gusa n'umuntu bita ni primate ni ingagi n'ibindi bintu biri aho ngaho ariko ntabwo ari abantu rero kugira ngo ngo hari racisme hari abantu bahohoterwa kubera ibara ryabo ariko ntibyagombye kubaho kubera ko ubwoko ni bumwe ni race humaine race imwe n'abanyarwanda rero aho ngiyewe mbona ubu ngubu abanyarwanda nubwo ni abanyarwanda ube icyo ushaka wita icyo ushaka ariko ibintu nge bidafite ireme numva rwose ntabijyamo ntanabishyigikira ntanabivuga kugeza ivuze ko nzi umfite ubumenyi buhambaye ariko nifuza ko haza umuntu akansobanura muri ubwo buryo bw'ubushakashatsi bwa siyanse akambwira ngo duraho bituruka duraho bituruka akananyemeza ko ariho bituruka kuko ibyo wasobanura byose tubuze ko nabyemera kuko turi mu kuganira hano ingingo tutazemeraho kimwe ubwo aho narangiriza naho emiransi avuze ati hari ikintu kikugora kumva utabacika cumu nta na rimwe bazigera babyumva kimwe perezidansi nabisobanuye neza umucika cumu se ni iki kuko umucikacumu w'ubwicanyi bwabereye ikibeho yacitse ku icumu ry'abantu baje kwica abantu ikibeho hari umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi uwo yacitse ku icumu ry'abantu bashatse kwica abatutsi ngo bamareho 94 na nyuma yaho cyangwa na mbere yaho hari umucikacumu wiwo mu nkambi za tingitingi cyangwa za hehe abo bose bacitse ku icumu ijambo umucikacumu ntabwo ari ijambo riguma kwa monopole y'abantu bamwe cyangwa ubwoko bumwe gucika ku icumu ibindi nabyo tugomba no gukosora mu kinyarwanda gucika ku icumu ntukurokoka amakuba ntukurokoka ubwicanyi rero umuntu wese urokota ubwicanyi aba ari umucikacumu ariko abacikacumu nubwo bose ari inzira karengane ariko abacikacumu baratandukanye umucikacumu warokotse icumu rya jenoside yakorewe abatutsi uwo nguwo yararokotse ariko n'uwarokokeye muri za ruhengero za gisenyi ku gihe cy'abacengezi cyangwa za kibeho cyangwa muri congo cyangwa n'ibyumba intambara igitangira nawe ni umucikacumu mu buryo bwe ni nayo mpamvu kuba habaho imiryango turagaruka kuri icyo kibazo cya mbere kuba habaho imiryango habayeho umuryango uvuga ati twe turengera inyungu z'abacikacumu barokotse ubwicanyi bwakorewe ibyumba muri 90 tuburenganzira bwo gukora uwo muryango no kurengera inyungu z'abo bantu n'uburenganzira bwabo ari naho n'igicumbi cyavutse ejo bundi nacyo gifite uburenganzira bwo kuvuka kivuga ati twebwe turarengera inyungu z'abacikacumu kubera ko tubona ko abagombye kubikora leta ibakoresha babaye ibikoresho bya leta ibyo ni uburenganzira bwabo kandi iyo abantu barwana na leta itubaha amategeko baba bafite inshingano zo kwishyiriraho ingamba zabo bwite zo kugira ngo amategeko yongere yubahwe muri iyo resistance rero nibwo abantu bagomba kwikorera ibintu byabo inshingano leta yagombye kuzuza abantu bakaziyuzuriza ibyo rwose ni sawa cyane n'ubu ngubu ikiganza turimo gukora aha aka kanya ndabaraye nta na kimwe muzumva uriya iriya ngirwa dokiteri ngo iyobowe minisiteri niba ari minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge nta na rimwe muzumva akora deba nk'iyi ngiyi yo kuzana ibintu ngo umuntu avuge ukuri azi abantu biganireho batere imbere na rimwe kubera iki bararwanya ukuri ariko ubundi iyi deba yagombye kuba yarateguwe n'iyo minisiteri yagombye kuba yanaduhamagaze twumvise ikiganiro cyanyu dusanga muraganira ibintu by'amateka by'ukuri nta kibi twahe leta mu by'ukuri kubiganiraho ariko reka tubiganireho ariko leta ibitinya kubera iki hari aho bigira ngombwa ntabwo azaduhamagara n'abanyabwoba ariko
yenda azaduhamagara
aha isake izabika nako inkokokazi izabika refu ubwo ariko mu by'ukuri twagombye kubitegura kugira ngo noneho abantu bavuga ibyo batekereza bisanzure banaruhuke baruhutse imitima yabo baruhutse roho zabo zikoreye ako gahinda nabo baheza nguni ariko baheza nguni nabo bafite amazina bigarukeho ubwo rero emirase njangiza ikintu cyo kuvuga ngo abantu hari ibintu bita contrat social sinzi ko iryo jambo wari urizi ariko ndakeka ko urizi kubera ko nzi ko usoma cyane contrat social niyo abantu bahurizaho kugira contrat social ndetse kugira igihango cya sosiyete nk'abanyarwanda nibyo abantu bahuriza ko igihango ntabwo abantu bagitatira n'ugitatiye amategeko aramuhana kubera ko igihango gishyirwaho mu nyungu rusange igihango rero ntibivuze gukundana kuko abantu benshi bavuga ngo abantu ntabwo bazigera bahuza ngo ntabwo bazajya abantu ntibazakundana n'isi nuko imeze ntabwo abantu bakundana bose ariko amategeko iyo ahari areshya imbere y'abantu bose arengera abantu bose barayubaha utayubashywe agahanwa n'ibiteganywa n'ayo mategeko ntahanwe kubera ko perezida yabyutse yagize umujinya akavuga ati tuzabarasa ku manywa y'ihangu akavuga ngo wowe ngo ndakurekure ariko nongi nakongera nkagufunga ibintu bigaturuka kuri email ku marangamutima y'umuntu ku giti cye ayo marangamutima y'umutima akaza agasumba itegeko nshinga agasumba ubutabera agasumba ibintu byose birangiriza ku kintu kimwe nshaka kurangirizaho cy'uko kimwe mu bindi bibazo dufite nuko umukuru w'igihugu perezida w'igihugu agira imbaraga z'umurengera mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu ashobora kubasha gukora ibyo yishakiye byose ariho haturuka akarengane ibi nabyo abapolitisiyani ibintu bagombye kuzaganiraho kugira ngo barebe uburyo imbaraga za perezida z'umukuru w'igihugu zigabanywa kugira ngo abaperezida badakomeza guhohotera abanyarwanda kuko abaperezida bose baraduhohoteye niki dukora kugira ngo abazaza mu minsi iri imbere bazubaka ikintu gituma nta muperezida wongera guhohotera abanyarwanda hanyuma tugira ubuyobozi abantu bisanzuramo abantu bishyira bakizana mu buryo burambye ndumva nanikira aho ngaho murakoze
wawa umva ndabashimye mwese ku bitekerezo byiza mutugejejeho kandi ikiganiro kirimo kiragenda kigana ku musozo muri make ikintu nkuyemo ni uko ari wowe ari presidentielle mwese mwahurije ku kintu kivuga ko abantu bishwe tudakwiriye gufata abantu ngo tuvuge ngo nibo bishe ngo tuvuge ngo abahutu nibo bishe abatutsi nibo bishe abahutu yuko FPR niba ariyo yishe abo bantu ariyo ikwiriye kubibazwa ari izo ntagondwa z'abahutu arizo zikwiriye kubazwa abatutsi bishwe ashire wavuze uti abicanye nibo bakwiriye kubazwa amahano yabaye umva ntabwo mu by'ukuri mwavuze byinshi kandi ntabwo ndi busubiramo byose kamemu yuko ibiganiro nk'ibi ngibi dukwiriye kuzajya tubikora kenshi kuko ikibazo cy'amoko hagati y'abanyarwanda kiranga kikaba ikibazo kandi kitagombye no kuba ikibazo kuko abanyarwanda dufite ibindi bibazo bikomeye cyane by'ingutu twagombye kuba turangariye ariko prudentienne yashubije ikibazo nigeze kumubaza niba bishoboka ko twakwavansa ibi bibazo by'igihari nawe yavuze ati ibi bibazo bikwiriye kubonerwa umuti kugira ngo amateka yacu tuyavuge nk'uko ari ibyo ndumva nawe ashire wakomeje ukomeza kubigarukaho uvuga uti amateka yacu akwiriye kuvuga uko ari kandi ntitukajye ukunze kwibanda ku kintu cyo kuvuga uti ntitukajye twibanda ngo ku bwicanyi ubu n'ubu ubwicanyi nta gihe butabayeho ku ngoma zose ubwicanyi bwabayeho kuri ngo tuvuge ibintu uko byagenze abanyarwanda tuzakomeza duhure n'ibibazo nkaba nizera rero yuko tuzakomeza kujya dukangurira abanyarwanda kuri ibi bintu by'amateka yacu mabi ariko tukazagira aho duhurira kugira ngo tugeze igihe twumva yuko dushobora guhagurukira icyarimwe tugahangana n'ibibazo byo kurwanya iyi ngoma itumereye nabi iyi ngoma itwica buri munsi nkaba nizera yuko hari ahantu hari igihe icyo gihe kizagera turimo turagenda rero tujya ku musozo nagira ngo mbahe ijambo rya nyuma buri wese iminota mike cyane itarenze itatu kugira ngo buri muri mwembi muvuge niba hari ijambo rya nyuma mwabwira abatwumva hari icyakorwa kugira ngo ibi bibazo byose bizagereho bibonerwe umuti dushobore kwavansa ijambo n'iryawe prudentienne hanyuma ubwo nashire arafata ijambo anasoza n'ikiganiro
murakoze Merance kandi abashimiye rwose twakoze ikiganiro cyiza umuti nk'uko nabivuze ni uko abanyarwanda twemera ukuri kwacu ntabwo wavura indwara utemera kwibaho indwara iyo ihari ugomba kuyemera ukayivuza igakira ubundi tukajya imbere tugaha abana bacu kubaho neza kuzaza batakirwana n'ibyatubayeho bazi ukuri kwabaye umwe ataza ngo ubutegetsi buze bubabwira ibyo bushaka ko bwiproteja baba ari byo bagenderaho nitube hariya twe tubabwira ukuri tubereka inzira y'amahoro nduva ari cyo kintu narangirizaho ubundi hari akantu na ashiri yavuze rwose hari ibintu yavuze byiza na kandi yenda niba azakora ubushakashatsi hari akantu nanjye ishaka kongeraho yavuze ko iby'abahutu n'abatutsi atazi iyo byavuye hari akandi kantu ngira ngo muhe nawe azakora ubushakashatsi ese ko tuvuga abahutu n'abatutsi yavuze abanyiginya n'abega n'abazigaba ibintu nk'ibyo kuki noneho mbona mu bahutu harimo abanyiginya urugero mu bahutu hari abitwa abanyiginya mu batutsi hari abanyiginya kandi tukavuga ko abantu bafite amoko atandukanye none kuki bahurira kuri bwa bwoko bw'abanyiginya cyangwa abazigaba cyangwa abega icyo kintu nacyo cyaranyobeye harimo amayobe ako kantu uzakanshakire murakoze ndumva ari aho narangiza hanyuma nifuje abanyarwanda bose amahoro n'ubwiyunge no kubabarirana no kwiyunga ko kubabarirana mbona ariko kuzashyira abanyarwanda imbere murakoze
urakoze cyane Prudentienne ako kantu ndumva ashire numvise aseka muri background kuko ako kantu akunze kukagarukaho cyane ndetse niba ntibeshye ndumva hari n'umutumirwa yambwiye yuko arimo anegosiya kugira ngo azaze akadusobanurire neza birushijeho ashire ijambo ry'imiryahuwe
yego murakoze Emerance ibanga urarisohoye ariko Prudentienne wenda na Prudentienne tuzaganira no mu gikari hari ibitabo bimwe na bimwe bigenda bibivugaho ariko hari n'umutumirwa koko wagiye agaragara muri iyi minsi yatanga umusanzu we mu kuvuga uko azi amateka y'u Rwanda hari ahantu bisobanura neza kandi uburyo bisobanura ngewe bwagiye bunyura nubwo harimo ibintu bimwe na bimwe nawe bwe atari yabonera ibisubizo kubera ko nyine ubushakashatsi budakorwa kandi niba ugiye gukora ubushakashatsi usanga leta ibyitambikamo kugira ngo ikubuze kuzana uko kuri ayo mateka ko baragutinya batinya ukuri cyane ariko hari umuntu rwose Professor Lorien Ntezimana wabisobanuye neza cyane ku buryo tuzanamutumira mu minsi iri imbere azaza dusobanurire ibyo bintu ariko ubwo simbe ntanze ibanga cyangwa nzimuye sesa noneho mu gusoza ikiganiro nanjye ndunga mu bya Prudentienne kandi nanamushimira rwose nk'umuntu wahohotewe n'impande akenshi tuvuga impande ebyiri ariko hari impande eshatu ariko wahohotewe n'impande ebyiri z'ibanze zahohoteye abantu ariko ahitamo kubabarira ni inzira ikomeye cyane ndamushimira kandi mubwira ko ari n'urugero rwiza ku banyarwanda benshi hanyuma ubundi ibibazo birahari umuti ni ugukomeza kubiganiraho dushyizemo ukuri kandi tukabiganiraho tugamije kubaka ejo hazaza bujyana n'ibiganiro hari abantu bakora ibiganiro kugira ngo bajye impaka umwe atsinda undi hakaba n'abantu bagira ibiganiro kugira ngo bubake ejo hazaza ibi rero byose bigomba kujyamo ibiganiro byubaka ejo hazaza nibyo bizazana nk'uko kuri bikaza n'ibisubizo abantu benshi babona hari abantu benshi bagiye batanga ibisubizo nka Kizito Mihigo hari byinshi yagiye aririmba agiye avuga mu ndirimbo ze ubona bitanga ibisubizo byahuza abantu hari n'abandi benshi si abo bonyine ariko no mu bijyanye na politike kuko nubwo mba ndi muri ikiganiro cya tuganire nzamo nk'umusangwa umuntu uza gukora za kronike gutanga ibitekerezo no kubaza ariko no mu ishusho ya politike abanyepolitike bagomba kubigira mu ruhare kuko abanyarwanda babayeho mu muco wo gukurikira icyo umwami avuze kandi umwami ntakiri wa mwami utegeka u Rwanda umwami yabaye umuntu wese ushinze ikintu ahitamo umwami umuntu ushinze asosiyasiyo cyangwa ishyaka ababaye umwami ku bantu b'abayoboke be ibyo rero ni ibintu bijyanye na antropoloji bivuga ngo imibereho y'abantu n'imyitwarire y'abantu bisaba rero ko abanyepolitike rwose bongera abenshi cyangwa bose bongera kwireba bakavuga bati nuwuhe murage dushaka gusigira abanyarwanda tuzige guhangana mu bitekerezo ariko tuvuga duti ikibuga twagishije ikibuga nta mahwa arimo nta masarabwayo arimo umuntu wese ashobora kugikandagiramo akiruka nk'uko ashaka kandi yisanzuye noneho abaturage bakajya bihitiramo uzanye ibitekerezo bibanyuze ariko ibintu byo gukomeza gukoresha ibintu byo gutandukanya rubanda politiki yagombye rwose kubireka ari naho sinshaka gukora publicite Emerance mbabarire ariko ndabivuga ari naho umuryango ngewe ndimo urunana simvuze ko ara turi abamarayika ariko dushyize imbere politiki ishingiye ku muntu yaba manifeste na projet de société byacu byose biri mu bintu bishingiye ku muntu umuntu kandi nibutse ko ari ugufata umuntu nk'umuntu ukuva ko umuntu adagomba guhungabana no guhoterwa uwo ari we wese cyangwa nahari hose agomba guhora yishyira yizana mu gihugu cye umuntu akagira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye umuntu akagira uburenganzira bwo kwiyamamaza yatsinda amatora akayatsinda umuntu akagira uburenganzira bwo kuvuga akababaro ke umuntu akagira uburenganzira mu gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu cye byo bita exercice de la citoyenneté ni ibintu byinshi ariko biganisha mu kurengera ubuzima bw'umuntu no kugira cyagira ngo nabuze mvuga kare kivuga ngo ubuzima bw'umuntu bube navogerwa abanyarwanda bazakomeza gupfa ariko none duharanira ko umunyarwanda azajya apfa rwa rupfu nyine urupfu rurahari umuntu aravuka akagira bakanapfa ariko turavuga duti nitubona n'abantu bari gupfa benshi bicwa na malaria tumenye ko turimo gukora akazi nabi tubyigeho tuvuga duti ubu buzima ni gute tuburengera abantu bakomeza bicwa na malaria dukoresha ubuhanga bwacu ubunararibonye dukoresha ubunyamwuga dukemura iki kibazo umuntu nakora na accident baravuga ngo accident ni ikintu gitunguranye ariko accident nayo iba habaye impamvu umuntu yihuse cyangwa umuntu se ntiyakurikije amategeko y'umuhanda icyo gihe nabyo ni ibintu byo kwigaho kugira ngo ubuzima bw'umuntu bukomeze kuba ubukungu ifatizo ry'ubukungu bw'abanyarwanda bw'umuryango nyarwanda ndumva ari icyo narangirizaho kandi nkomeza kugushimira Emerance kandi ndarabizi ibi biganiro bizakomeza cyari igice cya kabiri cy'ikibazo cy'amoko mu Rwanda ndabizi ko n'igice cya gatatu kizaza nibutse abadukurikira yuko abifuza gutanga umusanzu wabo bashobora kutwandikira cyangwa se bakanaduhamagara kugira ngo baze mu kiganiro cyangwa se banaduhe ibitekerezo byabo twatambutsa ariko iki kibazo tuzakiganiraho kugeza tugeze aho duhurira nk'abanyarwanda Emerance rero ndagushimiye cyane na Perezidansi ndamushimiye cyane nshimire n'abantu bari muri studio badufashije cyane badahari nta kintu twakora turabashimira cyane ndetse n'abanyarwanda badukurikiye n'abazagikurikira Emerance nagusubiza ijambo murakoze
murakoze cyane Ashile urakoze muri gihe impanuro uha abanyarwanda ni nziza kandi nizera ko zizabafasha zizadufasha kugera ku kibazo kubona ibisubizo by'ibibazo bitwugarije nk'abanyarwanda muri uru rugendo turimo kandi nta kibazo cyo kwibutsa abanyarwanda ibyerekeranye na arke ari nayo ubarizwamo ntabwo mbirwanya namba ariko igihe ariko izaba yatannye ivuga ibicyo tutumvikanaho nzabikubwira ariko kugeza ubu rwose nanjye ntabwo ntandukanye ibitekerezo numva n'abantu bo muri arke ntabwo bitandukanye n'ibitekerezo nanjye mfite ku by'icyerekezo cy'ejo hazaza turimo tuganamo ndashimira cyane umutumirwa wacu Prudentienne ku bitekerezo byiza yatugejejeho kandi nizera yuko tuzongera kuganira no mu biganiro byinshi bitaha ndashimira cyane abaduteze amatwi nanjye ikintu na akajambo gato cyane nakongeraho kuko mwavuze byinshi kandi byiza nta mpamvu yo kwirirwa nongeraho byinshi nagira ngo nsabe abanyarwanda ngo bibuke ko ntabwo ari bya mu kinyarwanda baravuga ngo utarashira impumu ngo yibagirwa ushize impumu yibagirwa uwamwirukankagaho none nagira ngo nibutse abanyarwanda yuko uwatwirukankagaho ntaho yari yajya reka twe kumera nk'abashize impumu turimo turashira impumu kandi utwirukankaho aracyahari nkaba nagira ngo mbasabe kugira ngo turangamire ibiduhuza ibidutandukanya tube tubishyize ku ruhande niba tudashoboye kubona umuti nk'uko twahoze tubivuga duti ikibazo cy'amoko mu Rwanda ibibazo byo kumvikana ku bintu ibibazo byo kumvikana hagati y'abantu bavuga ko bose bacitse ku icumu ibyo ni ibibazo yenda bishobora kutabonerwa umuti ejo cyangwa ejo bundi kuko ni ibibazo bikomeye abanyarwanda batari bageze igihe cyo kuba bakumvikanaho kubera ibikomere bagize byatewe n'amateka yacu mabi ariko jyewe ikintu rwose nshyize imbere ndababwira ngo niba ibyo bintu tudashoboye kubibonera umuti nonaha cyangwa ejo cyangwa ejo bundi reka tube tubishyize ku ruhande hanyuma tubanze turangamire imbere hacu turebe ibibazo dufite turebe ibibazo duterwa n'abantu batwugarije n'ubutegetsi bubi butwambura abantu ubutegetsi bubi buturenganya ubutegetsi bubi budukenesheje abanyarwanda bwabashyize mu bibazo barimo ubu ngubu nta munyarwanda n'umwe utaragera muri prison nta munyarwanda udafite uwe waburiwe irengero nta wenda aho udakabije abanyarwanda benshi ubu baraburirwa irengero nta munyarwanda udafite ikibazo atewe n'iyi ngoma mbi itwugarije reka rero tumenye kwarinya za priorite tumenye ibyihutirwa n'ibiki niba ari ibitugoye kugira ngo tubishakire umuti none aha ngaha tube tubishyize ku ruhande tubanze tumenye ngo priorite ni iyihe muri make rero ni ibyo nashakaga kurangirizaho nshimira cyane abatwumva n'abazatwumva mbibutsa ko email yacu ari tuganire twese hamwe @commercial@gmail.com murakoze cyane kandi nshimiye cyane n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma nk'uko Nashire yabivuze ubwo tuzongera tubaganirize ubutaha murakoze abo muri studio niba mutarasinzira mwadushyizeho ka karirimbo kadusezerera basinziriye ashi
yewe nanjye niko mbyumva ntabwo bisanzwe ubanza twatsinze mu kiganiro ibitotsi bikabatwara buriya mu kanya baraba bagarutse
aho rero ubushize nijye waririmbye
nawe ubundi urakora mu nganzo turirimbire
ubushize nijye waririmbye niwe utahiye
yewe iri ryo ry'igikona ryateza ibindi bibazo mu banyarwanda ku buryo byatugora kubikemura n'ibya mbere tutabirangiza
perezidansiye yarageza bashyize imihoro inyuma
rya mahoro ryake ye baba ndatabaza
kama wakati warashili warama wana wake wanalia wana omana imani wanachotaka ni amani wana omana imani wanachotaka ni amani
Amar, 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 amar.